Asikotame samakhanda ethu.
Nkosi
Jesu ethandekayo, sibuthene futhi egameni lakho ngokuba magange okukhulu kokuthululwa kwamandla kaNkulunkulu aphilisayo usiletha eqondeni kwesikhundla sethu nendawo nezibopho zethu njengabantu ababiziweyo sahlukaniswa nezwe sazinikela kuNkulunkulu. Siphe Nkosi kulo busuku ukuthi izibusiso zikaNkulunkulu zizosihola futhi zisiqondise ezintweni esizenzayo noma esizishoyo ukuze ulethe ukuhlonishwa nodumo egameni lakho. Amen. Ngiyajabula ukubuyela ebandleni kubusuku nokuba nani bantu abathandekayo. Futhi ngiyazi ukuthi kufudumele kodwa ngisanda kushayela unkosikazi wami. Ngicabanga ukuthi kungamashumi ayisishiyagalolunye nento lapho amashumi ayisishiyagalolunye nenhlanu noma amashumi ayisishiyagalolunye nesithupha noma okuthize futhi kuthe ukufudumala kakhudlwana kunoma kunjalo lapha. Ngakho sengiyasejwayela isimo sezulu esifudumele manje. Ngakho kodwa ngiyajabula kakhulu ukuba lapha eTabernakele ngalesi sikhathi sePasika elimangalisayo. Futhi ngeke ngasho ukuthi ngizoxolisa ngalo omude, umlayezo omude kulokhu kusa, kodwa ngiubumude bengingafuni ifuni ukukhandla ukubekezela kwenu bese ke ngiza kukho futhi kulobusuku. Kodwa bengingifuna ukufinyelelisa lowo mlayezo kini ukuthi ningxenye yalokhu ukuvuka niyabo. Futhi ningakhathazeki ngawo nhlobo niyabo, nje ujabuleleni. Akukho lutho ndawo okunganehlukanisa nawo lutho. Niphephe iphakade embusweni kaNkulunkulu. Lapho uNkulunkulu eseshaye ngesitembu uphawu lwakhe phezu kwenu, ninjalo kuze kube sekupheleni kwesiphetho. Uma uhulumeni ebeka uphawu phezu kwempahla, uloliwe ubeka isitembu emnyango, leyo moto ingeke yathi kanyezo ize ifike esiphethweni sayo. Uma uNkulunkulu ebeka uphawu lwakhe phezu komuntu, nophawu lungumoya ongcwele, uma ebeka uphawu kumuntu kanjalo, usehambe waya esiphethweni sakhe saphakade. Akasobuya phinde aze abuyele emumva nhlobo. Isizathu, khumbulani abase-Efesu besine elamashumi amathathu kuthi ningamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu enibekwe ngaye uphawu ngazo zonke izikhathi. Niyabo ubekupha ukuze kube phakade. Ubekupha phakade embusweni kaNkulunkulu ngomoya ongcwele. Manje cabangani ngalokho. Manje ke nina udevil yonishaya ngesibhakela futhi uyosho yonke into kini futhi animangalele futhi azame ukunenza nicabanga ukuthi aninjalo kodwa ningamlaleli. Manje niyazi nedlulile kufeni nangene ekuphileni. Niyazazi izinto enake nazithanda nisazithandi. Niyazi ukuthi nilikholwe lonke izwi likaNkulunkulu. Nimbonile uNkulunkulu esebenza phakathi kwethu ngo ngaphandle izifakaziso ezingenasiphosiso ukuthi ungumkhulu unginguye. Niqaphelile ukuthi noma yini eke yashiwe egameni lakhe, akukho neyodwa into eke yaprofethwa egameni lakhe, kepha yenzeke nje ncamashi ngendlela eyenza ngayo. Ngisho nakwisayensi, iphephandaba, isithombe, amakhamera, ababhali, yonke enye into idingeke ukuthi ikuqonde. Niyabo, ungakhathaleki noma ngabe bayafuna noma cha, uNkulunkulu ubenza bakwenze noma kanjani. Niyabo, ukukwenza kwaziwe. Manje njengoba kuyiqembu elincane, khumbulani akusilona iqembu elikhulu alizelayo. Ningesabi mhlawumbe omncane, kuyintando kayihlo enhle. Niyabo, ngifuna ukunishiya nezwi elethusayo ngaphambi nje kokuba sibe nokugcotshwa komfundisi. Nalokhu kwethusa kakhulu, kodwa ukuze nje nazi. Manje angisho ukuthi lokhu kuyisoqobo isibalo, kodwa ngithanda ukunishiya nalokhu. Angazi noma ibaphi abantu phakathi lapha sewake wakubona ukubhasteliswa kwezinkomo. Okungukuthi angikholelwa kukho, kodwa ngike ngakubhekisisa kwenziwa. Futhi ngibabonile bethatha isidoda senkunzi ukuba senele nje ukuthintwa ensimbini encane njengothi lokuvungula oluncane bese besibeka ocezwini lwemabula bese bephendula lezo zingilazi ezenza into ibe nkulu. Angazi ukuthi kukangaki size sithi leso sidoda lapho obungebone lutho ngeso lokwemvelo noma yiphi ingilazi ejwayelekile. kodwa uma senziwa sibe sikhulu ikhulu noma ngokuphendwe ngekhulu namashumi amahlanu ungabona kulelo cunzi elincane elilodwa lesidoda mhlawumbe amashumi amahlanu kuya ekhulwini izimbewana ezincane ziqhashaqhasha futhi ensikazini kuvela amaningi amaqanda esidodeni manje uma kuhlanganiswa ndawonye manje okokuqala okubili okuhlanganayo futhi kuxhumane yenye kuphela kuleso sigidi ezophila senake nacabanga lokho na zimbewane efanayo neqanda elifanayo kokubili kuyafana nje kodwa yinye kuphela ezophila futhi lokho akunqunywa ukuthi yiphi efinyelela lapho kuqala ngoba ngesinye isikhathi iqanda emuva le ngemuva nembewana ingahle ibe phezulu phakathi nesidoda futhi ziyochusha ngaphezu kwenye nenye. Uthatha ubuhlakani ukwazi ukuthi ngabe kuzoba ngumfana noma intombazane enekhanda elibomvu noma ikhanda elimnyama kumbe noma yini. Ukukhetha kwaNkulunkulu kungebe lutho olunye ukukhetha. Ngisho nasekuzalweni kwemvelo ngokukhetha noma ngabe kuzoba ngumfana noma intombazane kumbe noma ngabe kuzoba yini. Futhi uma leyo mbewana iyaluza ingena kuleli qanda elincane nemisidlana iqathaka kuqala umgogodla wengane kwanoma yikuphi eyikho kamumva isilwane ingane kumbe noma ngabe yini. Nezinye zalezo zimbewana eziyisigidi, amaqanda ayisigidi, izimbewana eziyisigidi futhi yinye kuphela ephilayo. Zonke ziyafana kodwa uNkulunkulu ukhetha ngokukhetha ukuthi yiphi ezophila nazo zonke ezinye ziyabhubha. Eyodwa esigidini. Ngenkathi u-Israyeli esuka eGibhithe, bonke babekholwa ngumlayezo owodwa umprofeti. Bazibona izibonakaliso zikaNkulunkulu ngoMose bonke bazibona futhi ngamunye baphuma eGibhithe futhi bahamba badabula olwandle olubomvu futhi wababhaptizwa kuMose ngamunye wawabona amandla kaNkulunkulu emshaya ngenkathi ehlabelela esimoyeni nangenkathi uMiriamu eshaya isigujana ithamborini egijima ehlenyuka nokho. Ngamunye wabo bonke umsuku bedla esetsha imana yasezulwini evela ezibhakabhakeni. Ngamunye walabo waphuza kulelo dwala lokomoya elashaywayo. Futhi wawukhona abantu abayizigidi ezimbili abasuke eGibhithe. Angaka bafinyelela ezweni lesithembiso na? Babili. Oyedwa esigidini. Babi bonke na? UJesu wathi babhubha. Oyihlo badli mane ehlanu kwesikhathi esiyiminyaka engamashumi amathathu futhi ngiyasho kini ukuthi bonke bafile. Manje kukhona cishe amaKristu ayizigidi ezingamakhulu amahlanu ezweni lobusuku kubalwa iKatolika, iProtestane nawo onke. Uma uJesu engahle afike kulolu hlwito, ngokwalokho engisanda kukusho, bekungaba khona amakhulu amahlanu alahlekayo ezweni kulobusuku angene ohlwithweni. Futhi mhlawumbe anjalo nsuku zonke kubalwa onke amazwe elingakaze abalwe. Ngakho kungaba nganoma yisiphi isikhathi niyabo. Oh maKristu, masibophe ngeshasiphele izikhali zikaNkulunkulu. Masenze konke lokho esaziyo ukuthi kanjani ukuba simkhonze, simthande futhi silinde leso sikhathi esikhulu. Manje akuzi kuba khona izigidi ezinkulu nezixuku eziphuma esizukulwaneni futhi izimashe zingene ngeke zaba khona. Manje khumbulani usuku ngalunye luqeda isizukulwane. Usuku ngalunye njengoba kwenzeka emihleni kaNowa kuya kuba njalo ekufeni kwendodana yomuntu lapho okwasindiswa khona imiphefumulo esishiyagalombili ngamanzi. Kodwa usuku ngalunye luqeda isikhathi seminyaka engamashumi amane omunye umuntu kwabanye niyabo. Futhi usuku ngalunye abaningi kakhulu babekwa uphawu embusweni. Ngolunye usuku usuku lokugcina liyofika. Masiqiniseke manje sisaphila engqondweni yethu. Nasebandleni naphakathi kwabantu lapho umoya ongcwele uzibandakanye wona uqobo kakhulu nathi. Asiqiniseke ukuthi yonke into ikahle futhi sihlale kahle phambi kwakhe. Ningami ningaphumuli imini nobusuku aze lawo mandla aphilisayo asenilethe nisuka kuzo zonke izinto zezwe ningene embusweni kaNkulunkulu. Nani ngokweqiniso eniletwa ningeniswa embusweni kaNkulunkulu futhi naphiliswa ngumoya kaNkulunkulu. Nijabule kakhulu kanjani pho nezinyembezi zenjabulo sifanele ngabe sibhuqe ngamadolo ethu imini nobusuku sibonga uNkulunkulu ngalokho akwenzile. Kulo busuku sinoguquko oluncane enkonzweni.
We have a fine brother here.
Sinomfowethu kahle lapha umfowethu Caps uza kithi vele ebandleni lamaNazarene.
And I think
uthi ngicabanga ukuthi kunjalo umfowethu Caps. Ufisa lobusuku ukugcotshwa yithina ngokubekwa izandla. Sinamaphepha ukuwanika noma ubani nokho siyaziwa njenge besingaba nawo amaphepha kodwa sikholwa ukuthi owangeqiniso umfundisi ogcotshiwe amaphepha akhe asezulwini yabo futhi unamalungelo ukushumayela iBhayibheli inqobo nje uma uNkulunkulu ebandakanya impilo yakhe neBhayibheli sikholwa ukuthi lokho izincwadi zakhe ezimchazayo. Futhi manje umfowethu Caps ugcotshwe ngokusemthethweni ebandleni lamaNazarene kodwa kulobusuku ufuna amalunga kanjalo njalo ukuba abeke izandla phezu kwakhe ukuba agcotshwe ukuba athwale lo mlayezo into ewubuqhawe kanje pho. Ngizwile imibiko selokhu ngibe seTucson nemibiko emihle kabi kamfowethu Caps lapha osizweni lwakhe kumfowethu Neville obambe ikhandlela lokukhanya ngobuqhawe nje njengoba lawa indoda amabili engalibamba. Sibeke izandla phezu kwamfowethu Neville kodwa hayi phezu kukamfowethu Caps. Futhi ngifuna labo abangabefundisi umfowethu Jackson nabanye uma bekhona nomfowethu Rado namalunga ebandla lapha uma bezokhuphukela lapha imizuzu embalwa nje manje futhi sibeke izandla phezu kukamfowethu Caps. Ne manje sithola ukuthi eBhayibhelini ukuthi leyo indlela ababekwenza ngayo babeka izandla phezu kwabo bese be behlukanisa ke futhi leyo ndlela abenza ngayo uTimotheu bathi ngalesi sipho esasikuwe usukela kunyoko okukhulu uLois babe kuqaphelile ukuthi wawukhona isipho endodeni sasifike kuyo ngamagosa ngokubeka izandla. Manje abazalwane bamuva abazalwane bemvula yamuva bathola nokho lokho kuxutshanisiwe babecabanga ukuthi bamupha isipho ngokwenza lokho. Kabo isipho sasesivele sikuye futhi babeka izandla zabo nje phezu kwakhe njengesivumo ukuthi babekholwa ukuthi uNkulunkulu wayesevele esifakile isipho kuye futhi basivuma ngokubeka izandla. Nalamadoda lapha kuleli bandla engikholwa ukuthi lokho anakho emphefumulweni wawo namandla akhe aphilisayo. Uma nina bafowethu nizokhuphuka nje manje umfowethu Rattle nani nonke nina abanye olapha ebandleni namalunga namabandla azalwa yileli azungezile ukuba sibeke izandla phezu kwamfowethu Caps ukuze agcotshwe ngesivumo sethu phambi kwalezi thameli bese ethunyelwa ngaphandle ukuba ashumayele ivangeli lenkosi uJesu noma ikuphi lapho uNkulunkulu angambizela khona. Uba usevele ngomunye wethu ngokuzalwa. Ungomunye wethu ngoba ukholwe ngumlayezo. Ungomunye wethu ngenxa yokuthi umele iqiniso lezi. Futhi sifuna umfowethu Caps ukuba agcotshwe ngokusemthethweni phambi kwenu ngokubekwa izandla ukuthi ungomunye wethu. Kulungile mfowethu Rattle, mfowethu Caps, mfowethu Neville, mfowethu Junior Jackson, noma imuphi wabefundisi lapha angazi nje ukuthi bangaki okhona. Angiqagele banezinkonzo zabo uqobo kulobusuku abanye khona phezulu lapha mfowethu Caps.
Now, where's Brother Hunter and them from New York? Brother Anthony.
Manje uphi mfowethu Hunter nabanye abavela eNew York? Ngimfowethu Anthony, ngiqagele babuyele emuva. Noma imuphi wenu abanye olapha onathi ngani singathanda ngani ukuba nenyukele lapha futhi nime nathi manje njengokuvuma ukuthi siyamkhola umfowethu Caps ukuthi ungu nibangaki enimaziye umfowethu Caps phakamisa isandla sakho. Kulungile yehlisa isandla sakho. Bangaki abakholwayo ukuthi uyincike kaNkulunkulu phakamisani izandla zenu.
We love him as our brother.
Siyamthanda njengomfowethu. manje lena kusiyona ncamashi indlela eyiyo yalokho ebesingakubiza ngokuchotshwa, kodwa ngifuna lezethameli angikwazi ukucula leli culo, kodwa ngifuna ningisize ngelizame ukuthi ngolunye usuku umprofeti wayehlela e-altar ethempelini, futhi ngenkathi eselapho ethempelini wayekade engumuntu olungileyo, kodwa wayekade nje ecamele ezingalweni zika-Uziya inkosi, futhi wayengumuntu olungileyo. Kodwa nokho ngolunye usuku ethempelini wabona into ethize ngenkathi ehlelwa umbono ayengakaze ayibone ngaphambili. Wabona izingelosi zinamaphiko zindiza ziya emumva naphambili endlini zimemeza, "Ingcwele, ingcwele, ingcwele inkosi uNkulunkulu Somandla."
Kuzani bazalwane,
"Ingcwele, ingcwele, ingcwele inkosi uNkulunkulu Somandla." Futhi ngenkathi ikwenze zitsika zethempeli zagudluka, futhi wathi, "Maye kimi ngokuba ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile." Ebukhoneni bukaNkulunkulu wavuma ukuthi ngishona kuba engumprofeti wayekade nephutha. Wathi ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile, futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile. Nenye yezingelosi yandiza yase ithatha ilahle lomlilo yase ithinte izindebe zakhe yase ithi, "Profetha ndodana yomuntu, ungasinika indlela kulelo dadewethu uma uthanda." Bangakulaziyo leli culo na asithi ivesi elilodwa kulungile.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. When the voice of God said, "Ugo for us," then he answered, "Here am I, send me. Speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak." Now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Quickly answer, "Master, here am I. Speak, my Lord. My Lord, seek and I be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak and I will answer. Lord, send me."
Amalunga wahambe azungeze manje futhi abeke izandla phezu kwamfowethu Caps. Sonke sikhothamisa amakhanda ethu.
Dear God,
uNkulunkulu othandekayo, izinsika zethempeli sezizamazamile futhi, futhi njengoba kubonakala umoya wokuphila okuphilisayo usebenza kumfowethu, ngiyakhuleka uNkulunkulu njengoba ekuzwa lokhu kuvela phezulu ukuthi ufanele ahambe. Sibeka izandla phezu kwakhe njengamalunga akho Nkosi, futhi simnika isandla sokunene senhlanganyelo, futhi sibeka izandla zethu phezu kwakhe, futhi sedlulisa izibusiso zikaNkulunkulu phezu kwakhe ukuthi uzogcoba izindebe zakhe ukucabanga kwakhe ubuyena bonke, futhi kwangathi angathatha lo mlayezo wevangeli awuyise kuzo zonke izifa namakhona ozombizela kukho. Siphe khona Nkosi, sikunika umfowethu njengenceku yakho egameni likaJesu Kristu, amen. Shumayela izwi mfowethu osemncane kuyisikhathi nalapho kungesikhathi. Sola ukhuze ngakho konke ukubekezela nemfundiso. UNkulunkulu akubusise mfowethu. Ngabe ubengingazi ukuthi ubungakagcotshwa.
Brother Ben,
umfowethu Ben lapha ufike ithi, ngicabanga ukuthi sekunesikhathi eShumayela. nokho ngomthetho ubengakabe ngicabanga ukuthi wayesegcotshiwe ingaleso sizathu ngimbizile kuba enyonke gcotshwa noma izandla zabekwa phezu kwakhe manje umkamfoti Ben ulapha ndawo futhi ungumuntu othandekayo wayengumshumayeli wesifazane futhi ngenkathi yena nomfowethu beshada futhi wamletha etabernakele ngenkathi esebone futhi wezwa izwi nokho inenekazi elincane elihle nobuntu obuhle kodwa lapho eselibonile ukuthi kwakuyiphutha ukuba abesifazane benze lokho wabeka eceleni futhi wabonakala kwehlela phezu kwendoda yakhe lokho kuqinisile lobo ubupostoli yileyo ndlela okufanele kube ngayo umfowethu Ben uthatha amatheyiphu njengoba ngiqonda nomkakhe bahamba bangene ezindaweni okungafinyeleleki kuzo emuva le ezintabeni emenweni futhi badlala la matheyiphu futhi baphawule ngamatheyiphu izinkathi eziningi baxoshwa balahlelwe ngaphandle baphoselwe ngaphandle sikulindele lokho ngokuba bonke labo abaphila ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuhlushwa bangaki lapho maziyo umfowethu Ben na angaki omkholwayo ukuthi uyincenga kaNkuluNkulu usifanele lesi sibusiso esizomcelela sona kuNkuluNkulu na niyabo akasise sihambe ube nathi iminyaka ngeminyaka ngimazi njengendoda ezithobile unjengami wenza amaningi amaphutha sonke siyakwenza lokho engikuthandayo ngomfowethu Ben uyavuma ukugaqa ngamadolo akhe ukuba akulungise futhi ngenkathi ezwa ngelinye ilanga ngokuthi umshado nesahlukaniso yena nomkakhe wayeselungiselela ukwehlukana ngenxa yokuthi uyamthanda naye uyamthanda kodwa bafuna ukubambisana nezwi likaNkulunkulu noma yini okwakushiwo yizwi lokho ababekufuna ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzombusisa uBen nomkakhe enkonzweni yakhe. Asibeke izandla zethu phezu kwamfowethu. uNkulunkulu othandekayo sibeka izandla zethu phezu kwamfowethu Ben wakithi ngesibonakaliso sokuthi siyamthanda futhi siyakholwa Nkosi ukuthi yavuma ukukwenzela umsebenzi ukuba athunyelwe nalamatheyiphu ukuba awadlale phakathi kwabanye abantu basezintabeni endleleni ezindaweni eziqhelile lapho mhlawumbe abaningi bethu abebengeke baze bafinyelele kodwa nokho umlayezo ufanele uye ezweni lonke kulekela ukuthi uzombusisa umfowethu futhi umuphe umoya wakho futhi kwangathi ungehlela kuye futhi umhole futhi umqondise nomkakhe kulezo zindawo lapho mhlawumbe lowo mphefumulo owodwa uphandle le lapho neminyango ingeke yavalwa ukuze kuba leyo mvu eyodwa isingenisiwe wena awaneliswa izimvu ezingamashumi ayishiyagalolunye nesishiyagalolunye lonke igama elisencwadini lifanele lingeniswe basize Nkosi njengoba sibeka izandla phezu kwakhe njengokumhlanganisa nathi njengomfowethu nosizo lwethu nomkhuleko okubhekiswe kuye uzohamba naye futhi sikhulekela ukuthi uzombusisa Nkosi noma ngabe uyaphi egameni likaJesu amen busisa umfowethu Ben isandla sokunene senhlanganyelo sisinika wena njengabazalwane abangabefundisi uNkulunkulu akubusise mfowethu John Martin L. Bangaki omaziyo uL Martin na? Bangaki omkholwayo ukuthi uyinceku kaKristu na? Uza kithi vela ngikholwa ukuthi ngokwasekuqaleni uvela eqenjini lamaPentecostal futhi manje ngicabanga ukuthi uyelusa futhi wenza umsebenzi wokuzimela. Ngimaze uL eyinceku yangempela kaKristu. Ngisoze ngasikhohlwa isenzo sisodwa. Eziningi sibe khona kodwa isenzo sisodwa noL. Ngiyakhumbula ngobunye ubusuku bambiza ngenkathi ngiseDallas eTexas noma ngiyakholwa khabo kwaku eBeaumont eTexas uqinisile dad futhi ba ingane yakhe yayilele ifa futhi babecabanga ukuthi yayisivele ifile yayingasaphefumuli noel wavula indlela ngasekamelweni lami njengobaba amahlombe agobayo wakhotha phambi kwami njengoba ngangisembhedeni waqaqeka wangigaxa wayesethi mfowethu ngikholwa ukuthi ungumprofethi kaNkulunkulu bengihlala njalo ngikukholwa lokho futhi uma nje uzokhuluma izwi nakuba ingane yami isifile nokho izophila nengane yakhe yabuye yaphila iyaphila Niyakholwa ukuthi usifanele isandla senhlanganyelo salamakholwa na. Asikhuleke bafowethu njengoba simbeka izandla.
Gracious Heavenly Father,
Baba wasezulwini onomusa, sibeke izandla futhi phezu kwamfowethu Martin. Siyamthuma Nkosi ezingcenyeni zonke ozithobile ukuthi fanele aye kuzo, noma ngabe kukuphi, abaningi noma abambalwa, imivundlo, imigwaqo emikhulu, izintango uma kuba yizo, noma ngabe kukuphi Nkosi, kwangathi izibusiso zakho zingaba naye. Sibeka izandla zethu phezu kwakhe njengoba simfisela ukuphuthuma kwakho futhi umuphi izibusiso zethu ukuthi umoya ophezu kwethu Nkosi kwangathi ungahamba naye futhi uzomhola futhi umqondise aye emphefumulweni elahlekileyo ephandle zintangweni nasemigwaqeni emikhulu. Siyamthuma egameni likaJesu Kristu, amen. UNkulunkulu akubusise mfowethu Martin, hamba manje neNkosi ibe nawe. Ngento sefanayo na uRichard igama lakho na. Bangaka bamaziye uRichard Blena, bangaka bamkholwayo ukuthi uyinceka kaNkulunkulu na. Uvela eqenjini lebandla leUnited Pentecost. Futhi umfowethu Blena ngiyalukhumbula ubizo olukhulu lwakhe. Ngiyasikhumbula isikhathi lapho umfowethu Blena wayengafuni ukungikholwa ngenxa yokuthi kwakukhona umoya owawusebenza naye umtshela ukuthi nganginamanga. Futhi kwathi ngenkathi esahlezi khona emhlanganweni umoya ongcwele waguquka wase ubisi. Futhi nje wayeselungele ukuhlakazeka futhi yilokho okwamthola ekuleso simo. Futhi ngiyamkhumbula umkakhe othandekayo engibiza ngolunye usuku wathi, mfowethu Branham, ngikholwa ukuthi uRichard uzofa. Futhi wayene ngiyakholwa sikhafu wahamba futhi wasibeka kuye njengoba ngangimcelile futhi ngakhuleka nangu. Ingane encane yayikade isengozini noma umfana wakhe engozini ukuthi abayinikanga ithemba elingako inokulimala kobuchopho ngenxa yokungqubuzeka futhi ngomkhuleko nangefoni ingane yasini. Ngiyakholwa ukuthi umfowethu Blair ungufakazi oqinisile kaKristu na. Ngikhulekele ukuba izibusiso zihambe naye. Bazalwane, mbekeni izandla zenu. UNkulunkulu othandekayo, kubandakanya umfowethu onomusa owaziwayo, inceku yakho ephume ngisho eqenjini layo uqobo ukuba ihambe ekukhanyeni. Baba, sikhulekela ukuthi uzibusise umfowethu Blair wakithi njengoba simthuma nezibusiso zethu nemvumelo yethu nezandla zethu phezu kwakhe, kunoma ikuphi lapho ongambizela khona Nkosi, kunoma imuphi umsebenzi ongahle ube yiwo. Wangathi umoya wakho ungahamba nomfowethu Blair. Mhole futhi umqondise kwabalahlekile nabafayo balelizwe ukuze asize athole leyo mvu elahlekile ukuze ayibuyisele esibayeni. Noma ngabe ikuphi noma ngabe yini onayo ngayo Nkosi, sicela nje ukuthi umoya wakho umhole futhi umqondise ohambweni lwakhe lwempilo. Singabazalwane bakhe ekumnikeni isandla sokunene senhlanganyelo, sicela wena ukuba uhambe naye egameni likaJesu Kristu, amen. Isandla sokunene senhlanganyelo, uNkulunkulu akubusise mfowethu Blair, sinawe ngekhulu amaphesente. Siyakukhulekela futhi sizokwenza noma yini esingayenza ukuba sikusize. UNkulunkulu akubusise. Uthini? Ungubani? Marilyn Anthem. Kuphi? Ebandleni. Ukhona omaziyo umfowethu Marilyn Anthem, musha kimi. Oh yebo, ngiyaxolisa mfowethu, uvela eSalvation Army, kunjalo. Ngiyamkhumbula impela, sengiyamazi manje. Vele nje ubuso bakhe bebungabukeki, bejwayelekile nje kimi ngaleyo nkathi, ngalesi sikhathi. Bangaki omaziyo ukuthi uyindoda kaNkulunkulu na? Bangaki okholwa ukuthi uNkulunkulu usebenza ngaye? Phakamisa isandla sakho. Ningamkhulekela na? Manje mfowethu, siyazi ukuthi uvele eqenjini elikhulu labantu, iSalvation Army, bangabantu abadumile. Kodwa iSalvation Army yenza umsebenzi omkhulu phandle emgwaqeni. Ngeke sasho lutho olumelene neNazarene, ibandla lePentecostal noma Salvation Army noma yiliphi lawo angabazalwane bethu. Kodwa niyabo, sikholwa ukuthi singabathwali bomlayezo omkhulu walo impela lelihora esiphila kulo. Uyafuna ukwenza lokho nathi na? Masikhothamise amakhanda ethu, sisabeke izandla zethu phezu kukamfowethu. Baba wasezulwini othandekayo, nguwe owenza ukubiza, nguwe ophilisa izwi ukuze bakwazi ukukholwa. Futhi sibeka izandla zethu phezu kukamfowethu oligugu njengemvumelo ukuthi siyakholwa ukuthi naye futhi kumsiza. Sithumela izibusiso zethu naye ukuthi thina esikholwayo esedlulile ekufeni sangena ekuphileni, futhi manje sibambe amandla aphilisayo ezinhliziyweni zethu ngomusa kaNkulunkulu. Sibeka izandla phezu kukamfowethu wakithi futhi simthumela nezibusiso zethu ukuthi uzomhola futhi umphelekezele futhi umqondise kuyo yonke imifantu yomhlaba, Nkosi, omgcobela ukuba aye kuzo. Kwangathi umoya wakho ungahamba naye futhi umuphe impilo, amandla nempumelelo enkonzweni yakhe ngokuba simthumela egameni likaJesu Kristu. Amen. Nkulunkulu akubusise mfowethu, leso yisandla sokunene senhlanganyelo. Uyazi abafowethu bayamchawula abazalwane abanjalo, ngakho lokho ukuthi kulungile. Inkosi inibusise nonke. Wena noma yini oyifisayo nokwakho. Manje ungubani igama lakho na mfowethu? Karel. Lona ngumfowethu Karel wase Cincinnati. Ukhona wazi umfowethu Karel, phakamisa esakho. Ungowase Cincinnati, ngiyakungabaza ukuthi ukhona owaziyo. Uthi wayekanye neqembu elalifuna ukugcoba abefundisi besifazane, akakumelanga futhi kwadingeka ehlukane nabo. Ngehlukana kanjalo impela ke namabhaptisti ayimishinari. UDokotela Roy E. Davis bangaki abake bamuzwa na impela namuzwa nabo. Wayefuna ukugcoba abanye abashumayeli besifazane, ngase ngithi qha mnumzane. Njengelunga ngathi ngeke ngakwenza lokho ngokukanembeza kuphambene nezwi likaNkulunkulu. Angikwazi mfowethu Karel, kodwa phezu kwezisekelo zobufakazi bakho nalelo qiniso olimeleyo, asiphambene ngalutho nalabo besifazane bangodade. Siyabathanda, kodwa sikholwa ukuthi balendawo yabo nokuthi bafanele bahlale nabo. Futhi siyakholwa ukuthi bangabathandekayo endodeni umsizi, futhi ngeke nhlobo sicabanga ukuthi bayisiphiwo isikhulu ukwedlula zonke ngaphandle kwensindiso uNkulunkulu ake asipha owesilisa. Kodwa akanandawo epulpiti ngokwezi kaNkulunkulu. Phezu kwalezo zisekelo nokukholwa kwakho kuNkulunkulu, sibeka izandla phezu kwakho njengenhlanganyelo ukuba uze uhambe nathi. Asibeka izandla zethu phezu kwakhe. Baba wethu wasezulwini othandekayo, le nsizwa cishe nje sengiyazi ukuthi izizwa injani ifuqelwe ngaphandle ngenxa yamaqiniso angempela ukuthi akusinkwa sodwa umuntu uyakuphila ngaso, kepha ngawo onke amazwi. Ngakho sibeka izandla phezu kwayo, sibeka izibusiso zethu phezu kwayo. Bangathi umoya wakho ungayihola uyiphelekezele futhi uyiqondise kulo lonke uhambo lwempilo iye lapho ongayithumela khona, Nkosi. Mayazi ukuthi siyayikhulekela futhi sizokwazi ukuyisiza, futhi siyesekele inqobo nje uma izomela iqiniso. Siphe khona, Nkosi, siyayithuma egameni likaJesu Kristu. Amen. Nkulunkulu akubusise mfowethu Karel. Uthola nje ukubekwa lezo zandla ezehlukene nonke, nikezani uhlobo lwezandla zokunene zenhlanganyelo zalokho. Mfowethu Radle lapha akakaze ngokusemthethweni agcotshwe lapha ebandleni. Bangako maziyo mfowethu Radle na? Sonke siyamazi. Bangako wazi ukuthi uyindoda kaNkulunkulu na? Baba wasezulwini othandekayo, makube njengoba amalunga akho ebeka izandla phezu kwalo mfowethu odlule kwajulile amanzi anodaka. Ulibonile ibandla lakhe liwela kuwo, ubone yonke into yenzeka, kodwa nokho uyakholwa. Nakuba sibeka izandla zethu phezu kwakhe futhi sedlulisela izibusiso zethu kuye, mgcobe Nkosi ngokunamandla ngezwi, Nkosi, bese umthumela kuyo yonke imifanto yomhlaba. Kwangathi ungaba phezu kwakhe futhi umsize futhi umthume egameni likaJesu Kristu. Amen. Mfowethu Rale, njalo unesandla sokunene senhlanganyelo. Ngiyamazi mfowethu Rale, kubonakala sengathi ungumfana wami uqobo, uyise nami umama sekuyisikhathi eside sazana. Futhi ngimazi umfowethu Rale eyincika kaNkulunkulu, ngikhonzile naye. UNkulunkulu akubusise mfowethu Rale. Bani igama lakhe na? Ungubani mfowethu na? Mfowethu Martin, uyamazi mfowethu Martin na?
ngubani igama lakho na? Mfowethu McComas, ngikagele akukho muntu lapha omaziyo kodwa uyi yebo le ndoda lapha iyamazi umfowethu Tyler. Futhi ufika ukuba abe izandla zibekwe phezu kwakhe ukuthi uzoba ngumthwali wevangeli. Mfowethu McComas, ungowapi mfowethu McComas? Na. Rockford, Illinois. Oh, ngabe kunjalo na uvela eTucson. Oh, sengiyalukhumbula ucingo manje. Ayibonga inkosi. Uthini? Utadewenu. Ngakho ulapha manje wayekhubazekile ngobunye ubusuku eTucson ngotelefoni. Wayekhubazekile ebusukwini obumbala obedlule futhi ulapha manje. Umfowethu Martin ngaleyo nkathi wayekukhulekela. Akumangalise funa ukuthatha umlayezo. Asibeke izandla abazalwane. Kuyunkulu othandekayo, ngibeka izandla nalaba abanye phezu kwenceku yakho futhi sinika isandla sokunene sehlanganyelo. Sikhulekela ukuthi izibusiso zikaNkulunkulu zizo ukuthi umgcobele ukuba abe njalo. Izibusiso zakho phezu kwakhe futhi umhole futhi umqondise egameni likaJesu Kristu. Amen. Isandla sokunene sehlanganyelo mfowethu nalezo zibe nawe, uNkulunkulu abe nawe. Yebo mfowethu, kulungile mnumzane, ngikholwa ukuthi lona ngumfowethu Deris. Angilendoda ngumfowethu Deris. Ungowapi mfowethu? Black Rock eArkansas. Mfowethu yamazi omunye futhi ngiyakholwa lapho uthe umfowethu Prayer. Ngikholwa ukuthi ngibonane nabo kulokhu kusa nodadewethu Vale. Ngiqagele umfowethu Vale nabo abamaziyo futhi abamazi eyindoda kaNkulunkulu, inceku kaNkulunkulu, kuyamangalisa. Hawu manje mfowethu othandekayo, ukuba ube ngumthwali womlayezo, sifuna wazi ukuthi sizoma emva kwakho senze konke esingakwenza. Sizobe sikukhulekela ukuthi nawe uzothwala lo mlayezo uye kuzo zonke izingxenye zalapho uNkulunkulu egcobele ukuba uye kuzo. Asibeke izandla zethu phezu komfowethu Deli. uNkulunkulu othandekayo, manje sibeka izandla zethu phezu komfowethu, simnika isandla sokunene senhlanganyelo futhi simthuma ngegama likaJesu Kristu ukuthi uzomgcoba. Futhi mnike isandla sokudla sehlanganyelo nomoya wakho uhambe naye futhi umhole futhi umqondise egameni likaJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu akubusise mfowethu. Ngiyakholwa umfowethu Anthony. Abaningi benu bayamazi umfowethu Anthony, sekuyisikhathi eside enathi lapha. Ngimazi ingcebo kaKristu uqobo lwami. Ngikholwa ukuthi uyinsizo ezinikele. Akakaze ngokomthetho abekwe izandla, ubengazi ukuthi lokhu bekuza bangani, niyabo. Kodwa khona manje ulunge njenganoma ubani. Ngakho sizobeka izandla phezu kukamfowethu Anthony, futhi nje simnike isandla sokunene senhlanganyelo. uNkulunkulu uzokwenza ukugcoba lokhu kungokumazisa nje, futhi niyazi ukuthi siyamkholwa lo mfowethu, futhi siyamthanda, futhi ungomunye wethu emlayezweni. Futhi sifuna abe nezibusiso zikaNkulunkulu, futhi yilokho sikucela phezu kwakhe. Asikhuleke njengoba sibeka izandla zethu phezu kukamfoyi. uNkulunkulu othandekayo, le encane ezithobile incebo yakho yase-Italy Nkosi, iza kulo busuku ukuthi ibe ibekwe izandla nesandla sokunene senhlanganyelo ngokusemthethweni selulelwa kuyo esivela ebandleni. Nkosi, amandla akho amakhulu athumela umfana omncane umhlaba nomfantu ombizele kuwo, futhi kwangathi angahamba futhi akhulule labo bantu esonweni nasekuguleni nokukhonza wena Nkosi zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Kwangathi ungamhola umqondise, kwangathi izibusiso zethu zingaba naye njengoba simthume egameni likaJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu akubusise. Angazi, sixhumene ngotelefoni osheleni abahlanu umzuzu. Bekhona omunye futhi lapha obefuna, yenyukelani lapha bese nizisho amagama enu. Uthi ningobani bazalwane kwi microphone khona phezulu lapha batsheleni nje ngabe yibo na abazalwane bethu lamadoda niyawukholwa lo mlayezo ukuthi uyiqiniso livele ezulwini likaNkuluNkulu na niyawukholwa lowo ngenhliziyo yenu yonke na kulungile futhi ninokufisa futhi nicabanga ukuthi uma sibeka izandla phezukwenu sifuna nazi ukuthi sinani futhi sizakwenza noma yini singayenza ukuba sinisize futhi manje ngifuna nina abazalwane ukuze ngibeke izandla phezukwabo ukuba benyukele khona lapha manje futhi sonke masikhothamise amakhanda ethu lapho sibeka izandla phezukwabo uNkulunkulu othandekayo nanti iqembu lesilisa ngibeka izandla zami phezu kwabo ngamunye egameni likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu futhi kwangathi wena obabize ukuba babe ngabefundisi ukuthi kwangathi bangalishumayela Nkosi zonke izinsuku zokuphila kwabo Futhi shumayela ivangeli kukho konke okudaliweyo. Sibanika isandla sokunene esehlanganyelo futhi sikhulekela ukuthi izibusiso zakho zibe nabo Nkosi njengoba sibabusisa. Sithumelele izibusiso zethu. Kwangathi lingaya kuzo zonke izimfa zomhlaba obabizele ukuba baye kuzo. Kwangathi bangasebenza futhi bakukhonze ngobubanzi obabizele kubo. Kwangathi bangaba nobuqhawe nezinceku zangempela. Bela zikaNkulunkulu siphe khona Nkosi futhi sikucela egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu anibusise ngamunye bafowethu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise mfowethu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise mfowethu Humes Nkosi ibe nani ngamunye. Libusisiwe igodi libophaya izinhliziyo zethu othandweni lukaKristu inhlanganyelo yomqondo ofanayo injalo ngaphezulu. Akamangalisi na. Cabangani nje manje ukuthi bangaka befundiswa lapha kulobusuku ukuba abekwe izandla. Bengingazi ukuthi besikulokhu ukuxhumana ngotelefoni uma abantu phandle lapho bezongithethelela ngalokho bengingazi yabo. Bengingazi nje ukuthi bebezoxhuma lo mlayezo omncane kulobusuku kodwa si manje sizofunda izwi bese sikhuleka bese siqonda ngqo kulomlayezo engizwa ukuthi umoya ongcwele uzongenza nginethulele wona kulobusuku. And now while we are futhi manje sisaphenya emumva okwendekimba ngizoyimemezela emzuzwaneni asiphenya kuNumeri isahluko samashumi amabili nambili ivesi lamashumi amathathu nanye uNumeri wamashumi amabili nambili elamashumi amathathu nanye okwendekimba nisaphenya uma nithanda ukufunda nikufunde noma nikumake. Ngifuna nonke ningikhumbule manje ngize ngithole ukunibona futhi ngethemba ngesinye isikhathi ngaleli hlobo iNkosi ithanda. Futhi uma kwenzeka noma yini angikutholi ukuya phesheya kwezilwandle ngizobuya. Kodwa manje siyakukholwa lokho ukuthi konke kusebenze kanjani konke lapha ukuthi umoya ongcwele uzosithuma manje endleleni azikethele yena ukuba asithume. Futhi leyo ndlela esifuna ukuyenza iNkosi ibusise. Father, we are about to read your word. Will you bless it? Baba, sesizofunda izwi lakho. Ungelibusise yini futhi ulicobe ekuqondeni kwethu. Sicela egameni lika Jesu Christu. Amen. Incwadi kaNumeri isahloko samashumi amabili nambili nevesi lamashumi amathathu nanye.
And the Lord opened the eyes of Balaam. And he saw the angel of the Lord.
Inkosi yasivula ke amehlo kaBhalami wayibona ingelosi yenkosi imendleleni inenkemba yayo ehoshiwa esandleni sayo wagoba ikhanda wawa ngobuso bakhe. Manje ekufundweni kwaleli ukwakha ingqekithi ngakulo ngifuna ukuthatha indaba ngabe uNkulunkulu ube awuguqule yini umqondo wakhe ngezwi lakhe na? Leyo indikimbe ngempela futhi iqiniso elikhulu esifanele silazi. uNkulunkulu angasho yini noma yini bese ke ethi ngiyaxolisa ukuthi ngikushilo. uNkulunkulu angabuye alihoqise yini izwi lakhe emva kokuba elishilo na? Manje kule nkulumombiko lapha isizathu sokuba ngikhethe le nkulumombiko kube ingoba ngenye yezinkulumombiko ezeBhayibheli umfundi ezama ukubona noma ezama ukuthi athi uNkulunkulu uyawuguqula umqondo wakhe. Loku bekunga fana kakhulu nokungathi uNkulunkulu wawuguqula umqondo wakhe kunanoma yiphi indawo eBhayibhelini engazi ngayo ngoba watshela uBhalamu enye into wasebuye emtshela enye. Uthi manje abantu abaningi uzame ukwenza uBhalamu nje i-O isanusi noma enye into kodwa uBhalamu wayengesiso isanusi wayengumprofethi wenkosi. Manje sizothi ukuthola uhlaka lomlayezo kuqala. U-Israyeli wayesohambweni lwakhe vela ePalestine vela eGibhithe. Nenkosi yayinabo futhi babe sonke isitha esasivuke phambi kwa-Israyeli sasuswa endleleni. Ngokuba uNkulunkulu wathi wayezothuma imivi phambi kwabo futhi iyoxosha isitha inqobo nje uma babehamba ngokuthobela umyalo wakhe. Umsebenzi wawungemkhulu neze kakhulu. Ama-Amaleki, izikhwakha zosuku zazingasho lutho ku-Israyeli. Nakuba babeyindoda encane ngokomumo kodwa babehamba ku-isho kanje inkosi. Ngakho akunandaba ukuthi impikiswano yayiyini, uNkulunkulu njalo wayebonile ukuthi amazwi akhe esithembiso awehluleki neze ku-Israyeli. No-Israyeli weTestamente Elidala uyisifanekiso somlobokazi weTestamente Elisha enyuka ephuma ezweni emasha endleleni eya eKhanani noma iKhanani esiya kulo isikhathi seminyaka eyinkulungwane. Manje siqaphela uMowabi lapha uyisifanekiso sebandla. Futhi uMowabi babesanda kubulala amakhosi nje futhi babeqoshe isitha babulala nya yonke into balidla izwe futhi benyuka ngoMowabi. Manje uMowabi wayengesiso nhlobo isizwe sabahedeni. uMowabi wayeyisizwe esasikhonza uNkulunkulu ofanayo u-Israyeli ayemkhonza. Nezwe lakwaMowabi ekuqaleni laqala ngendodana kaLuti ngendodakazi yakhe uQobo futhi yona ingumsunguli walesi sizwe futhi yayihlele abantu bayo abadumileyo kanjalo njalo futhi yenza isizwe sikhulu ngakho futhi babandile futhi baqhubeka. Futhi manje u-Israyeli wayengowenzalo ka-Abrahama, hayi ekaLoti. U-Israyeli uphuma ku-Isaka, uJakobe. No-Israyeli wavumbuka kulezo zizwe ezishumi nambili ezivela kuJakobe, okwathi kamuva sabizwa ngo-Israyeli ngoba wabambana nenkosi. NoMowabi lapha manje kulokhu nani bantu eniphandle kokotelefoni ngifuna kuqala ukusho ukuthi angifisi ukuba ngogxekayo futhi ngiyethemba angisuye kodwa umlayezo onikwe mina ngifanele ngethembeke kulowo umlayezo kungenjalo ngizoba ngumzenzisi. Niyabo, ngeke ngasho okungaphezu kwalokho engithenyelwe ukuba ngikusho. Futhi ngicabanga ukuthi isitha esikhulu somphakathi ongamaKristu namhlanje amabandla ahleliwe. Kholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi egcineni kuyobumbeka kungene ophawini lwesilo engingacabanga ukuthi ngingakufakazisa lokho ngeBhayibheli ngosizo lukaNkulunkulu. Ngivele ngikwenzile ukuthi kuyobumbeka kungene ophawini lwesilo kumfelandawonye wamabandla. Ngoba uNkulunkulu akaze akwenze nangasiphi isikhathi ake alivume ibandla eligcotshiweyo, ibandla elihleliwe, lutho. Akazange akwenze futhi ngaso sonke isikhathi indoda eyayenza ngaso inhlangano, umoya kaNkulunkulu wawuyishiya futhi ungaphinde ubuyele futhi. Buza noma imuphi usomlando, noma ungahle kuba umfundi uQobo lwakho. Lutho, ngenkathi behlela uNkulunkulu wayekubeka eshalufini futhi yilapho okwaya khona kwahlala kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeka. Babekhula ngamalunga kodwa lutho ukuphama kukamoya, lutho nhlobo. UMowabi lapha isifanekiso sokunjalo ngoba babeyisizwe esihleliwe ezweni labo uQobo njengasehlelweni labo. Futhi lapho babenezinkolo zabo uQobo nenkolo yabo yayiyinkolo efanayo u-Israyeli ayenayo. Babenga bagwa Moabi futhi bekholelwa kuJehova uNkulunkulu kodwa babe iqembu labantu elihleliwe.
And now as they represent the
futhi manje njengoba bamele ibandla lemvelo uIsrayeli umele ibandla lomoya ohambweni lwalo. Manje uIsrayeli wayengesiso isizwe esihleliwe. Inqobo nje uma babelandela uNkulunkulu babezimele. Bayakhuphuka abagogo balayo bekunendawo abangaya kuyo noma yikuphi lapho insika yomlilo yayiya khona babehamba nayo. Babengesiso isizwe esihleliwe. Babenokuphilayo phakathi kwabo ngoba ukusoka kwabanika lokho phansi komyalo uNkulunkulu kodwa bengesiso neze isizwe esihleliwe ngalesi sikhathi. Ngenkathi egcineni beba isizwe esihleliwe yilapho abawakhona futhi benqaba uMesiya wabo. Uthi manje siyathola njalo ukuthi uma lena yemvelo nekamoya ebimoya yamabandla nezinhlangano kudibana njalo kuba khona ukuxabana. Akukaze kwehluleke ukuba kube njalo ukuxabana njalo. Ngoba sithola ukuthi phakathi lapho ngumona. Uthi kulo mona kubangela ukukhathanisa kwenyama izilingiso. Uthi siyakuthola namhlanje njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi. Uma uNkulunkulu ezokuthize komuntu ngamunye, wonke umuntu uzama ukukopela njengoba nje uNkulunkulu enza ngalowo muntu. Niyabo kubangela umkhudelwano futhi kwenza okwenyama. Futhi ke uma bengenakukwenza olunye uhlangothi luthola imiphumela yokomoya bese ke bekuthatha ngamandla epolitiki noma babambela into ethize ukona imiqondo yabantu kuba bazidonsele bona bafundi. Yilokho impela okwenzeka ekuqaleni impela njengoKhayini noAbela bobabili abafana belapho emhlabeni. Futhi ngenkathi uAbela enikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kakhulu kunoKhayini, futhi uNkulunkulu waqinisekisa uAbela ngokwehla wase emukela umhlatshelo, wabangela umona kuKhayini ngoba waba nomona ngomfowabo futhi wabulala umfowabo. Kwaqala ekuqaleni ukuthi ngenkathi owemvelo nokamoya nokho uKhayini no-Abela bakhonza uNkulunkulu ofanayo. Bobabili bakha uhlobo olufanayo lwama-altare futhi bobabili bakhonza uNkulunkulu ofanayo ebandleni elifanayo i-altare elifanayo. Kodwa uKhayini ngokuzindla kwenyama wangenisa izithelo zezwe wayesezibeka phezu kwe-altare njengomhlatshelo ecabanga ukuthi impela ukuthi lokhu kwakuzophendula uNkulunkulu kube ukubuyisana. Akufanele ukuthi wangenisa njengoba abantu becabanga namhlanje ama-aphula u-Adamu no-Eva abawathathayo lokho kwabangela isono. Futhi noma ngabe yini ngicabanga ukuthi manje sebekwehlisele kwi-pomegranate noma ukuthize manje abanye babo bathi esikhathini esingeside esedlule kwakungenye into. Futhi kodwa uAbela wayenomhlatshelo ofaneleyo, wayazi ukuthi kwaba igazi elakwenzayo, ngakho waletha iwundlu. Futhi ngenkathi uNkulunkulu ebukela owakhe, manje uAbela ngokukholwa ngesambulo ingekho enye indlela, wangekho iBhayibheli elalilotshiwe. Ngakho niyabo ukuqala kokulunga iqiniso lembuliwe likaNkulunkulu nebandla lonke likaNkulunkulu ophilayo lakhelwe phezu kwalokho. Jesu ngolunye usuku eze ehle entabeni wathi kubafundi bakhe, umuntu uthi mina indodana yomuntu ngingubani na? Omunye wathi unguMose, nomunye uthi ungu-Eliyase, futhi unguJeremiya, noma omunye abaprofeti. Wathi kodwa nina nithi ngingubani na? Kungaleyo nkathi umpostoli uPetru ephefumulelwe nguNkulunkulu waphiliswa ngumoya, wenza leyo nkulumo mbiko enkulu kakhulu, wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Qaphelani inkulumo mbiko ubusisiwe wena Simoni indodana kaJonasi, inyama negazi akukwambulelanga lokho Baba wami wasezulwini ukwambulele lokhu. wena ngusimoni phezu kwaleli dwala dwala lini na manje ikatolika lithi phezu kwapetru idwala itshe elincane neprotestane lithi phezu kwakristu idwala ungasikho wehluka kodwa akuphezu kwesambulo upetru abanaso ukuthi wayengubani akekho ongeza kimi kwasho ujesu uma ubaba wami engamdonsi nakho konke ubaba angiphe khona kuyoza kimi wena ungukristu indodana kankulunkulu ophilayo ngosisiwe wena simoni indodana kajona inyama negazi akwembulelanga lokhu kodwa ubaba wami osezulwini phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami namasango ehaidese angelehlule izwi likankulunkulu elembulwe ngokukamoya qaphelani u-abela ngokukholwa kunkulunkulu wanikela ngomhlatshelo omuhle kakhulu nekholwa lokwenyama lacabanga ukuthi kwakuyimisebenzi yezandla zaluqobo ukuthi nezithelo zalo nomnikelo walo omuhle elawulethayo ukuthi unkulunkulu wayezowuvuma futhi kwenza kuxabana sithole ukuthi u-abrahama nolothi baze baxabana sithole ukuthi umose nodathane ukora babe nokuxabana okufanayo umose ngumprofethi ogcotshiwe ngezwi lenkosi waqinisekisa ukuthi wayengokhethiwe ukuba abe ngumholi wabo wehora nokuthi u-abrahama wayethembise zonke lezi zinto futhi nakho umose wenza khona impela unkulunkulu athi kuyoba yikho kwenze nokora engowenyama wayefuna ukuvusa inhlangano phakathi kwabo wayefuna ukwenza iqembu lomuntu futhi unkulunkulu akasebenzi nabantu abanjalo ukhombisa khona lapho kulo mbhalo isifanekiso sohambo namhlanje ukuthi inhlangano ayisikho lokho okugcotshwa ngunkulunkulu ngokuba kuthe nje ukora angakwenza wathi kumose uzethwesa kakhulu wena ngamanye amazwi lonke ibandla lingcwele ngani uthiwe uwena kuphela umuntu ongcwele awunalungelo ukwenza noma yikuphi okunjengalokho uzama ukuzenza umuntu othize omkhulu sonke singcwele sonke singabantwana bakankulunkulu nomose wavele nje waphendula ikhanda lakhe wasesuka ihambo wathi kosi lizokwenzenjani na unkulunkulu wathi ngehlukanise naye sekenele yikho futhi wamgwinya nya emhlabathini niyabo kwakukhona ukuxabana uma kudibana owemvelo nokamoya njalo kukhona ukuxabana ngenkathi ujuda nojesu bedibana kwabakhona ukuxabana wayethi indodana kankulunkulu omunye indodana kasathane njengokhayini nje no-abela kwabakhona ukuxabana ngenkathi bedibana omunye wabo wayengumphathisikhwama webandla nomunye umelusi futhi njengamanje esifika kulolu suku entweni efanayo futhi ihlelo lokwenyama ngumlobokazi kakristu womoya umlobokazi kakristu womoya wehluke kakhulu impela ezinhlanganweni zokwenyama kuze kungabibikho kuqhathanisa kubo nhlobo manje qaphelani owemvelo njalo uzama ukufanekisa okamoya kodwa njengakujakobe no-esawu ngeke kusebenze kungeke manje uma sekufika ekwenzeni imisebenzi emihle ngikholwa ukuthi u-esawu empeleni wayengumuntu ongcono kunojakobe ngokubona komuntu wazama ukunakekela uyise wayephuphuthekile umprofethi nazo zonke lezi zinto azama ukuzenza kodwa nokho u-esawu akacabanganga ngalokho kungumsebenzi wenyama nje wayecabanga ukuthi wayengangena ngalokho akwenzile enze okuthize okulungileyo komunye umuntu okwabe kulungile kothi ujakobe umphefumulo wakhe wonke wawungukuthola lelo lungelo buzibulo futhi yilokho unkulunkulu amvumela khona ngokukamoya qaphelani futhi njalo kubangele owemvelo ukuba azonde owomoya wabangela uKhayini ukuba azonde u-Abela wabangela uKora ukuba azonde uMose wabangela uJuda ukuba azonde uJesu futhi kuhamba kuqhubeke njalo njalo kubangela owemvelo azonde okamoya njengoKhayini nje ekuqaleni wazonde u-Abela lo uNkulunkulu amukela kuye umhlatshelo futhi uzama ukubabhubhisa bazama ngisho kubhubhisa ukuthonya bazama kubhubhisa yonke into ngoba kulutho kepha umona Waqala uKhayini futhi kwafakaziseka ukuthi kwakungumona futhi useyinto efanayo namhlanje uma owemvelo owokwenyama nomoya bedibana ndawonye. Uyafakazisa ukuthi nguSathane. Ayikho enye indlela ngoba umona uvela kuSathane. Bese ke kubangela ukulingiswa kweqiniso. Umuntu othize azama ukulingisa into ethize engesiyo abagcotshelwe ukwenza. Kuningi kangakanani okwalokho esikubonile ngalezi nsuku zokugcina. Oh hey, kuningi kangakanani. Ngakho sibona uNkulunkulu wenzela akawuguquli naphakade umqondo wakhe ngezwi lakhe lasekuqaleni. Kodwa obizayo yilowo ogcobayo. Akekho omunye ongasitaleyo ndawo. Akekho owayengathatha indawo kaMose. Akule ndaba ukuthi bangaki oKhora abavusiwe nokuthi bangaki oDathani. KwakunguMose uNkulunkulu wayebizile kungakhathaleki. Kodwa futhi uma abantu bengayi kuhamba entandweni yakhe ephelele, unayo intando evumelayo, uyokudedela uhambe ngayo. Kaphelani, uyayivumela kulungile kodwa uyoyenza isebenze enzele inkazimulo yakhe entandweni yakhe ephelele. Manje uma nizothanda njenganje, ekuqaleni kwakungesiyo intando ephelele ukuba abantwana bazalwe emhlabeni ngokocansi. Qhaba umnumzane. uNkulunkulu wadala umuntu ngothuli lomhlabathi waphefumulela umoya wokuphila kuye futhi uba ngumphefumulo ophilayo. Wakhipha kulowo muntu umsizi wayesebenzela umfazi. Le kwakuyintando kaNkulunkulu yokuqala neyasekuqaleni. Kodwa ngenkathi kungena isono futhi senza into esayenzayo, wayesemvumela-ke umuntu ukuba aganwe ngumfazi ngokomthetho futhi abe nabantwana ngaye. Nande ligcwalise umhlaba-ke uma leyo kuyindlela ozokwenza ngayo. Kodwa niyabokwa umesiyo neze intando yakhe ephelele. Ngakho-ke zonke lezi zinto ezazinesiqalo izofanele ibe nesiphelo. Sonke isono sizofanele sifike ekubeni siphele nya. Sonke isono sizofanele siqedwe. Ngakho-ke esikhathini esikhulu seminyaka eyinkulungwane, lapho kufika ukuvuka, ngeke sisadinge ukuba siphinde sizalwe ngobaba bethu nomama bethu. Kodwa uNkulunkulu njengoba enze ekuqaleni, uyobiza umuntu evele othulini lomhlabathi nomsizi wakhe kanye naye kunjalo. Yileyo ndlela awenza ngayo ekuqaleni. Kanjalo ngakho-ke uNkulunkulu akawuguquli neze umqondo wakhe nganoma yini, kodwa uyokuvumela ukuba uqhubeke. Manje lokhu kuyizindlela ezinde ezijikelezayo ukufinyelela kulokhu engifuna ukukusho lapha ngalokhu. Kodwa futhi kodwa kungukuthi nizo ngifunani kuqonde. Niyabo, uNkulunkulu uyakuvumela ukuba wenze into ethize futhi aze akubusise ngisho ekukwenzeni. Kodwa kusalokhu kuyisintando yakhe phelele. uNkulunkulu wavumela u-Israyeli ubathathe umthetho. Ku-Exodus isahluko seshumi nesishiyagalolunye. Kanti uMusa wase uvele ubanike umprofethi umlilo, iwundlu yomhlatshelo, amandla okukhulula, kodwa bakhayela umthetho. Wawumesiyintando kaNkulunkulu, kodwa yajovelwa ngoba umuntu wayefuna. Futhi waqalekiswa yiwe impela umthetho ayewufuna. Kuhle kwedlula konke ukuba nentando kaNkulunkulu. Ilokho asifundisa khona, intando yakho mayenziwe, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe. Fanele sizinikele thina entandweni yakhe nasezwini lakhe. Ungalibuzi, likholwe. Ungazami ukuthola indawo ngokulijikeleza, nje lithathe ngendlela eliyiyo. Abaningi kakhulu ufuna ukujikeleza athole enye indlela, futhi uma wenza uzithola uqhubeka, uthola uNkulunkulu ekubusisa, kodwa uhamba entandweni yakhe evumelayo futhi hhayi entandweni yakhe ephelele, intando yobuNkulunkulu. Uyayivumela njengoba ngishilo, kodwa akayikuyivumela ibe yintando yakhe ephelele, kodwa uyoyenza isebenze ukuhlonipha nokubusisa intando yakhe ephelele. Ukuzala umntwana ngokocansi ngokunye kwalokho. Manje qaphelani, uMowabi wasekuqaleni nje wayeyisizwe sevezandlebe. Saqala ukuphuma ivezandlebe nokho ngobaba oyikholwa nendodakazi eyikholwa. Khona impela nje uma uzofanekisa lokho bese usebenzisa umqondo kamoya, ungalibona lelo hlelo limi lapho licace nje bha njenganoma yini.
Sure.
Impela niyabo yonke into ayilungile ngakho konke. kuti bukani uma lilethwa laqala kanjalo alisoze liloku njengebhola lekhwa liloku ligingqeka kakhulu uthola ukweduka okukodwa bese uqala kulokho kweduka okukodwa futhi ulokhu nje ugingqeka into eyodwa emva kwenye lento eyodwa njengenye konke emva kokunye futhi yileyo ndlela ibandla elaqala ngayo.
That's where it started at Nicaea.
Yileyo ndlela elaqala ngayo eNicaea eRoma. Ngenkathi ibandla liRoma Katolika khona iphele ekuqaleni lapho livela khona kwakuyiPentecost. Kodwa ngenkathi behlela base bengenisa umuntu odumileyo ebandleni baqala ukwenza benemikhuleko futhi begijimisa ubuhlalu futhi bekhulekela abafileyo nazo zonke lezi ezinye izinto. Kwase kuthi-ke nje kwaqala ukugingqika kusuka ekwedukeni okukodwa kuya kokunye ukweduka okukodwa kuya kokunye kwaze kwathi bukani ukuthi sekuhambe kwayaphi.
Akukhona
ukukodwa kumelwe kwePentecost kukho nhlobo. Yabo, ukweduka okukodwa kucosha okunye, kucosha okunye. Inye kuphela into okufanele yenziwe kukuthi kuhlanzwe irekhodi bese kubuyelwa ekuqaleni. Ngenkathi uMartin Luther waqala ngokulungisiswa, lokhu kwakufanele kube ngeliqhubekele phambili ibandla lamaLuthela. Yabo uma uluza ngenkathi ehlela wayengethathe ukungcwelisa kukaWesley ngoba wahlelwa namadoda ayengeke akumele ngakho umoya waphuma kulo. Manje iqembu likaLoti lapha noma uMowabi wayengumntwana wendodakazi kaLoti ivezandlebe okokuqala nje. Manje qaphelani njengebandla lemvelo, uMowabi umele ihlelo lemvelo, u-Israyeli umele ibandla likamoya. U-Israyeli kwakukhona ibandla leqiniso, wawungumlobokazi wangalolo suku owabizwa waphuma eGibhithe futhi waqinisekiswa ukuthi uyiqiniso. Qaphelani ngenkathi bona bobabili behlangana ndawonye. Bobabili banikela ngomhlatshelo ofanayo, bobabili bakha babona ama-altari ayisikhombisa, bobabili banikela ngomhlatshelo ohlanzekile inkabi, futhi banikela ngisho nangezinqama befakaza ukuthi wawukhona uMesiya ozayo. Ukusuka phansi esiqwini bobabili babefana ncamashi. U-Israyeli phansi lapha esigodini, uMowabi phezulu ekugumeni, noMowabi nama-altari ayisikhombisa, u-Israyeli nama-altari ayisikhombisa. UMowabi nenkabi eziyisikhombisa, u-Israyeli nenkabi eziyisikhombisa. UMowabi nezingqama eziyisikhombisa, ukhuluma ngoMesiya ozayo, u-Israyeli nezingqama eziyisikhombisa. Kwakuyini umehluko kubo na? Ngokusuka phansi esiqwini bobabili babeqinisile.
But you see, Moab.
Kodwa niyabo uMowabi wayengenakho ukuqinisekisa kaNkulunkulu. Nabo babeyisizwe kuphela, iqembu labantu abadumile. Kodwa u-Israyeli wayenomprofethi enabo. Babenedwala elishayiwe linabo. Babenentiya yomlilo. Babenenyoka yethusi yokuphilisa. Babenezibusiso zikaNkulunkulu zihambisana nabo ngo. Futhi babengabantwana bakaNkulunkulu ababizelwe ngaphandle. Manje sikuthola lokho kufanekiswe ngokuphelele kakhulu lapha kulawo mabandla anamhlanje. Njengoba uMowabi wayengenjalo, u-Israyeli wayengogogobeleyo esuka endaweni, noma yikuphi lapho leyo nsika yomlilo yayiya khona, babehamba nayo. UMowabi engenjalo babezinze ehlelweni labo uqobo phansi esizweni sakubo uqobo, abanyakazanga bahlala khona lapho. Babe nabantu babo abadumileyo, babegcoba izinto njengoba babefanele benze, futhi babe namaqhawe abo, babe nabalwi babo, babe nenkosi yabo ababe nayo, ababethola iziyalo zabo kuyo, kanjalo njalo. Kodwa uMowabi wabona u-Israyeli enento ababengenayo. Babebone amandla amakhulu phakathi kwa-Israyeli, futhi kwakungumprofethi, nalowo mprofethi kwakungumose. Futhi babazi ukuthi uma impi ingahambanga kahle, abevele nje baphakamise izandla zakhe futhi bazibambe ziphakame lapho nempi yashintsha. Ngakho babengenakho okunjengalokho. Ngakho bazama ukukuqhathanisa nepolitiki, nomdonso wepolitiki.
They sent over to another country.
Batumela wele nyizwe futhi baqasha umprofeti kuba eze ukuze babe nomprofeti futhi ezoba namandla phakathi kwabo njengoba nje uIsrayeli wayenawo phakathi kwabo.
Nakubona ukuthathanisa kwenyama na?
Nalibona ibandla lenyama namhlanje na? Lenze into efana impela. Qaphelani. Manje bobabili bazobana baprofeti. Uwehlwe kuphela owawukhona uMose umprofeti kaNkulunkulu. Inkosi yakhe kwakunguNkulunkulu.
Wayezithola
lapho-ke iziyalo zakhe izwi lenkosi. Nobhalami naye futhi wayenenkosi. Naleyo nkosi kwakungubhalaki inkosi kwaMowabi futhi yilapho ayethola khona iziyalo zakhe nezibusiso zakhe.
So Moab said to Balak,
ngakho uMowabi wathi kuBhalaki, yehla noma uBhalami wathi, yehla bese ungalekisela laba bantu ngokuba bamboza bonke ubuso bomhlaba. Bafika nje futhi bakhothe yonke into njengenkabi ikhothe utshani. Wathi, yehla manje futhi ngiyaqonda ukuthi ungaqalekisa, ungabusisa, noma yini oyenzayo iyavunywa.
Now we want to notice that this man was a
manje sifuna ukuqaphela ukuthi lo muntu wayengumprofeti ogcotshwe nguNkulunkulu kodwa wathengisa ngobuzibulo bakhe ngezizathu zepolitiki. Njengoba nje ibandla lenzile namhlanje njengoLuther, uWesley, Pentecost, nalo lonke iqembu lawo labuthengisa ngenxa yemidonso enhlanganweni yawo. Mose phansi kaNkulunkulu, uBhalamu phansi kukaBhalaki. Nokho bobabili baprofethi babebizwa ngumuntu kaNkulunkulu futhi bobabili bengabakamoya. Qaphelani umehluko. Ngayedwa wayenenhloko ekaMose kwakunguNkulunkulu, ekaBhalami kwakunguBhalaki. Qaphelani lapho ukuthi okamoya usetshenziswa kanjani ukufakazisa ukuthi owemvelo usephutheni. UMose ethunywe nguNkulunkulu esemgqeni womsebenzi uhlangatshezwa futhi uphoselwa inselelo ngomunye umprofethi kaNkulunkulu. Ungathini njengalokho? UMose ebizwe nguNkulunkulu wagcotshwa nguNkulunkulu ememgqeni womsebenzi kaNkulunkulu wenyukela kuleli elibandayo iqembu ngegama nje futhi waphosela inselelo ngomunye umprofethi kaNkulunkulu. UNkulunkulu ayembusisile futhi wamgcoba. Wawungawusho kanjani umehluko na? Bobabili babe nabaprofethi. UNkulunkulu wakhuluma kubo bobabili abaprofethi. Nabanye babo bathi uNkulunkulu wathi yenza lokho, uNkulunkulu wathi yenza lokho. Manje angikubuzi lokho, kodwa kuphumile emgqeni wethu kaNkulunkulu. Umprofethi akunandaba noma ngabe engumprofethi uphumile emgqeni. Abantu abaningi kakhulu bathi lokudukiswa kanjalo. Oh, lo mfo wethu angakwenza lokho, nalo mfo wethu angakwenza lokho, futhi aphike izwi na? Noma ngikhuluma ngolimi lwabantu nolwezingelosi, noma nginezipiko ngangokuthi ngaguduza izintaba, noma nginikela ngazo zonke izimpahla zami ukuba ngondle abampofu, ngisalokhu ngingento yalutho. Abaningi bayakuzwa kimi ngalo suku futhi bathi, Nkosi, Nkosi, angiprofethanga yini ngegama lakho na? Angizanga yini ngegama lakho ngikhiphe amademoni futhi ngenza imisebenzi enamandla na? Futhi ngiyakuthi kubo, sukani kunina, sukani kimi, nina benzi bokubi, angikaze ngisho nginazi. Nokho beze nokuvuma ukuthi bakwenzile, kodwa uJesu wathi, babengabenzi bokubi. Yini okubi na? Yinto owaziyo ukuthi ufanele uyenze, efanele kwenziwa, futhi nokho awuyenzi. Ngiyabona ukuthi kuzoba njani ngezinsuku zokugcina na? Ngiyawuzwa wonke umugqa. Ngakuyileyo inhloso yami kulo msuku. Ngithe ngizophuma ngalesi shagalolunye ngqo, kodwa ngizothi kuba ngemuva kancanyana mhlawumbe. Bukani, bekuyileyo yonke inhloso yami ukunikhombisa lo mugqa ngezwi kaNkulunkulu. Niyabo ukuthi uNkulunkulu kufanele agcine izwi lakhe ukuze ahlale enguNkulunkulu. Manje siyaqaphela ukuthi omabili lawa ayengamadoda kamoya, omabili ayengabaprofethi, omabili abizwa futhi uMose emgqeni womsebenzi impela enensika yomlilo eseyintsha iphambi kwakhe nsuku zonke, umoya kaNkulunkulu uphezu kwakhe emgqeni womsebenzi.
Here comes another servant of God, called of God, ordained
of God. Nakufika enye inceku kaNkulunkulu ebizwe nguNkulunkulu yagcotshwa nguNkulunkulu umprofeti eliza kuye izwi kaNkulunkulu nanku umugqo ingozi. Awukho muntu ongaphikisa lowo muntu engokaNkulunkulu kaNkulunkulu ngoba iBhayibheli lathi umoya kaNkulunkulu wakhuluma kuye futhi wayengumprofeti. Kodwa niyabo ngenkathi ethola impendulo engempela kuNkulunkulu akakwazanga ukuyigcina, akayiqaphelanga, wasekehamba eyophosela inselelo uMose. Manje uBhalamu wafuna intando kaNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakhe. Manje ngenkathi lawa indoda enkulu eza nganeno esethi Bhalami, uBhalaki inkosi uthumele ukuthi uze kuye masinya bese uqalekise laba bantu u-Israyeli ngoba bahlakazeke ebusweni bonke bomhlaba futhi manje sebebeka ikamu bamelana nami futhi bakhothe yonke imibuso ezungezile ngezansi kwabo. Uthi manje sifuna uze ngapha bese uqalekise laba bantu ngoba ngiyaqonda ukuthi uma uqalekisa noma ubani uqalekisiwe. Manje niyabo wayengumuntu kaNkulunkulu ubusisayo ubusisiwe wayengeke kaNkulunkulu. NoBhalami manje wacabanga engumprofethi yinye kuphela into kimi ukuba ngiyenze ukuthi lokho ngokufuna intando kaNkulunkulu lo ngumsebenzi womprofethi uma ebizelwe ukuba abe ngumprofethi. Kuqala ufanele enzeni umprofethi na? Ukufuna intando izwi kaNkulunkulu ufanele enze ngoba engumprofethi izwi kaNkulunkulu liza kuye. Bathi awusiye usiyazi wezenkolo. Ayisho neze iBhayibheli ukuthi izwi kaNkulunkulu liza kusiyazi wezenkolo. Yibo olonayo. Izwi liza kumprofethi kaNkulunkulu. Uthi lapho ukhona umuntu owayengumprofethi kaNkulunkulu. Futhi ngenkathi eqashwe ukuba aqashwe ukuba eze ngapha futhi aqalekise abanye abantu bakaNkulunkulu kaphela wahamba wayofuna intando kaNkulunkulu. Wayefuna ukwazi intando yakhe ephelele uNkulunkulu wamnika intando yakhe ephelele odabeni. Intando yakhe ephelele yethulwa kuye. Kwakuyini intando yakhe na? Uma hambe lelo yizwi likaNkulunkulu lokuqala. Uhambi nabo, ungazama ukuthasela abantu bami behamba ngezindlela zami eziphelele. Kunjani lokho namhlanje? Bafuna ukuqophisana, baphikisane nakho konke okunye uma bebona umoya kaNkulunkulu usebenza phakathi kwakho. Futhi bayazama ukukwenza, bakuzamela iminyaka ukugqiba phansi. Kodwa lapho bezama kakhulu ukugqiba, ilapho ukhula kakhulu. Ungeke wakuqalekisa ukubusisiwe nguNkulunkulu, ungeke nje wakwenza. Makhona bo lo wakungabantu bakaNkulunkulu. Manje lo mprofethi nakuba wayephezulu lapho futhi eqashwe inkosi wasebenza phakathi kwabantu abadumileyo kanjalo njalo nezwi kaNkulunkulu leza kuye. Wafuna intando kaNkulunkulu nentando kaNkulunkulu yakhuluma yampendulo yase ithi ungabaqelekisi laba bantu ngababusisa. Manje akukho siyazi wezenkolo phansi kwezibhakabhaka ongaphika lo mlayezo esiwushumayelayo, kodwa uyilo impela izwi kaNkulunkulu ngesikhathi esifaneleyo impela. UNkulunkulu uqinisekisile kukho konke okushiwo noma okwenziwe, ufakazisile ukuthi uqinisile. Manje akukho siyazi wezenkolo, akukho mfundiwe iBhayibheli, akukho mprofethi ongabuka kulelozwi. Uma engumprofethi uyobona into efanayo. Kodwa uma engaboni into efanayo, lokho kukhombisa ukuthi ikhona into engalungile. Ngoba wena uthi awu bengingakuthatha ngikuse ngapha nangapha. Wayenza kanjalo noBhalaki uBhalami. Niyabo, kodwa uNkulunkulu wamkhomba uMose. Manje nake kwakuyini isifakaziso na? Yesu likaNkulunkulu. Futhi wasizwe esitacile esinqumo esingunqamula juqu sikaNkulunkulu. Ungahambe, ungazami ukuqalekisa engikubusisileyo labo ngabantu bami. Kodwa niyazi ukuthini? UBhalami wayengabathandi labo bantu kwasekuqaleni nje. Enjepho ibangaki abakaBhalami okhona ezweni namhlanje. Wayengalithandi lelo qembu ukuqala nje. Manje mbokuba sethole isinqumo esingunqamula juqu sikaNkulunkulu, ungahambi. Kodwa nyabo esikundleni sokukwenza kwakuyinto efanayo njengoKhayini njengoKora wayenomona futhi wayefuna isizathu sokuhamba noma ikanjani. Qaphelani komkhulu lakhe lehlelo emva kokuba ezethumele emumva wathi kha angikholwa ukuthi ngizokwehla, angikholwa ukuthi kukhona engizokwenza ngabo. Ngeke ngiphikisane nalabo bantu ngoba uNkulunkulu usengitshelile ukuthi bangabantu bakhe futhi angikholwa ukuthi ngizohamba ukuba wayehlale nalokho. Kodwa phansi enhliziyweni yakhe wayengabathandi niyabo, babengesibo abeqembu lakhe. Futhi noma yini eyayingesiyo eqembu lakhe yayingalungile kwaseqaleni nje niyabo. Futhi wababukela phansi wathi kube khona izinto ezimbi kabi labo bantu abazenzile, impela uNkulunkulu ongcwele uzobaqalekisa abantu abanjalo. Bona abafundile, abafundisiwe njengathi singabantu abahlakaniphe kakhulu. Oh, bazisho ukuthi bakhonza uNkulunkulu kodwa babuke bayini na isikejane sengane, isikejane sezigqila abaphahleka ngodaka abasedibhethe ababaxosha ezansi lapho ngani uNkulunkulu wengeke neze asihlanganise ngalutho nesikejane esingcolile kanjalo. Wehluleka ukubona lelo dwala elishayiwe naleyo nyoka yethusi leyo nsika yomlilo. Wazama ukubehlulela ngesimo sokubheka ukuziphatha. Wehluleka ukubona ubizo liphakeme kakhulu lukaNkulunkulu. Umusa ngokhetho babe kulomuka nanezwi likaNkulunkulu. Futhi ngenkathi efuna ukubaqalekisa, uNkulunkulu wathi ungakwenzi, bangabame bayeke ungabathinti. Manje ngakho indoda yajika yabuyela emuva. Manje qaphelani komkhulu layo lehlelo nokho inkathi buyele emuva. Bathumele eliningi ngokuthe xaxa iqembu elinokuthonya. Ngalesi sikhathi bangahle ukuba babe ngabanye esikhundleni somuntu nje ovamileyo, bangahle ukuba babe ngodokotela bezoba uNkulunkulu abezayo ngalesi sikhathi. Bangahle ukuba babe ngababhishobhi noma kumbe amagosi ombuso kukho konke. Wathuma iqembu elingcono neqembu elithe ukuba nokuthonya kakhudlwana, umuntu othize owayenemfundo ethe ukuba ngcono kakhudlwana futhi owayengakwazi ukwedlala isu kuye kangcono akwazi ukulenza lizindleke. Niyabo, yilokho kwenziwa nguKhayini wazidla, yilokho kwenziwa nguKhora wazidla. Akusiye ozidlayo, silasha izizidlo. Siyamkholwa uNkulunkulu, akulendaba ukuthi noma yini thini, siyamkholwa uNkulunkulu. Asikuzidli okushiwo nguNkulunkulu, ungeke wazidla ngakho, kufanele ukwemukele ngokukholwa. Futhi noma yini oyaziyo, awudingi ukuba ube usazidla. Angazi ukuthi kwenza kanjani, ngikholwa nje ukuthi uyakwenza. Angazi ukuthi uzosiphinda kanjani leso sithembiso, kodwa wathi uyakwenza. Ngiyasikholwa, ngiyasemukela phezu kwezisekelo zokuthi ngiyakholwa ukuthi siyizwi kaNkulunkulu. Wena uthi awu ungeke wedlula nalokho. Angazi ukuthi ngizokwedlula kanjani nakho, kodwa wathi kusho. Ngiyakhumbula umilisi wami weBaptist engitshela wathi ngani phili uyoshumayela ezinsikeni ebandleni, ngani ngicabanga ukuthi ukhona oyozwa into enjalo na? Ngathi uNkulunkulu usho kanjalo. Uzokwenza kanjani ngemfundo yebanga lesihlanu khulekela amakhosi futhi ushumele umhlaba jikelele na? Ngathi angazi ukuthi ngizokwenza kanjani, kodwa washo njalo futhi lokho nje kungenele kahle mina. Niyabo, washo njalo, angazi ukuthi kuzokwenziwa kanjani. Wathi ucabanga ukuthi abantu kuleli elikhulu izwe elifundisiwe ozosukuma umelane nalo ngale ndaba yokuphilisa ngokaNkulunkulu njalo njalo, ucabanga ukuthi bazokukholwa lokho na? Ngathi akusikho kwami ukwazi ukuthi ngabe bayakukholwa noma cha. Ngathi umsebenzi wami ngokushumayela yilokho angitshela khona. Wathi uyoba nami futhi ungitshelile ukuthi kuyokwenzani, futhi kwenze khona impela nje athi kuyokwenza. Qala bamba izandla zabo khona-ke kuyofezeka ukuthi uyoze wazi ngisho nemfihlo yenhliziyo yabo. Futhi ngakutshela ngakho futhi kwenzeka ngaleyo ndlela. Kwenza kanjani na? Namanje angazi ukuthi ukwenza kanjani. Akumsebenzi wami ukuthi kwenziwa kanjani, kuyenziwa nje. Ubani oyangachaza ngenkathi uNkulunkulu etshela u-Elija yenyukela lapho bese uthela etabeni futhi ngiyakondla, ngimisele amagwababa ukuba akondle na? Lalingaluthola kanjani igwababa ucezu lwesinkwa nenkatha, ikatha lenhlanzi kubhakiwe futhi likulethe kumprofethi na? Lokho kungaphambili le kwanoma yini ebengingayichaza. Angicabanga ukuthi ningakucabanga nani, noma akukho muntu ongakucabanga, kodwa wakwenza. ilokho kuphela okwakudingekile wakwenza futhi lelo iqiniso lakho ukuthi wakwenza kanjani angazi akumsebenzi wami kodwa wakwenza ukuthi wawenza kanjani umhlaba angazi kodwa wawenza ukuthi wayithuma kanjani indodana yakhe angazi kodwa wakwenza ukuthi wavuka kanjani wafileka angazi kodwa wakwenza wangisindisa kanjani mina na angazi kodwa wakwenza kunjalo wangisindisa kanjani mina na angeke nganitshela kodwa wakwenza wangiphilisa kanjani mina na angazi kodwa wakwenza wethembisa ukuthi wayezokwenza futhi uyaligcina izwi lakhe manje ubhalami wayefanele akwazi lokho futhi wayazi kangcono qaphelani leli elingcono iqembu elinokuthonya liyafika futhi yini engcono babe nezipho ezingcono futhi akusikho lokho kuphela babe ngamnika enye imali eningi futhi babekwazi ukwethembisa kumnika isikhundla esingcono manje ngaphandle nje kokuba ngumfundisi ovamele ebandleni sizokwenza untupho wesigodi niyabo lokho sizokwenzela into ethize uma nje uzoxosha leso sigejane sabantu siphume lapho uyabo futhi ukumise lokho Oh bethe bese kumnika isikhundla esikhulu. Wathi ngenkathi ubabusisa kakhulu wathi uyazi nginamandla okukukhuphulela esikhundleni. Ubani ukuthi wathola phi amazwi akhe? Inhloko yesizwe. Where wathola phi uMose amazwi akhe na? Inkosi yasezulwini. Esisodwa kwakuyisithembiso sezi kaNkulunkulu. Ngizokuthatha ngikuyise ezweni lesithembiso futhi akukho umuntu oyoma phambi kwakho. Ngiyothuma imivi phambi kwakho bese ibaxosha kusukela kwesokunene kuya kwesokunxele. Uthi ngizolithatha izwe ngipromise ngivele ngilinike wena gqubeka uthathe lidle lakho. Uthi manje niyabo yilowo ke uMose ayimlalele. Lendoda yayilalele sekuze kufika into ethize entizweni yayo uQobo. Yayinomona ngayo futhi ngakho ke yaya enhlokweni yayo yabefundisi niyabo qaphelani isikhundla esikhulu esincono wathi uyazi ukuthini nginamandla okukhuphulela esikhundleni na ngizokukhuphulela endaweni engcono ngizokwenzela okunye okuningi ngizokukhuphulela umholo wakho ngizokunika iholo elingcono kunenkathi ethembisa kumnika konke kwalokhu kwampuputhekisa Banga lo balaba bakhona ezweni namhlanje lokho ngesikhundla esincono ibandla elincono ithembiso sento ethize uma indoda ithola ukuthi amehlo ayo avulekele ezwini lokusebenza kaNkuluNkulu leyo ndoda elungileyo endokuthonya iyoqala iphume njengenye kaNkuluNkulu ukuthi iphethe ibandla lihle yebo wesikhashana ubabathizo kwamongcwele wethulwa kuyo ubabathizo egameni likaJesu wethulwa kuyo Okumbhalo nokuyiyona ndlela kuphela yawombhalo yokubhabathiza futhi uma wethula kuyo lehlelo lazi ukuthi bazohlekelwa yiyo uma iqala lokho bethembisa ukumnika isikhundla esingcono nokuguquko ebandleni niyabo ubhalame obudala futhi khona impela nje njengoba kwakunjalo ekuqaleni manje leyo ndoda ifunda lelo bhayibheli ngeke yalifunde ngaphandle uma ibone ukuthi lelo yiqiniso Awukho umuntu wakubathiza esebenzisa iziqu zikayise indodana umoya ongcwele. Kwesifumo kokholo seKatolika futhi akusiyo imfundiso yeBhayibheli. Awukho umuntu eBhayibhelini owakubathizwa noma iminyaka engamakhulu amathathu emva kokufa kuphostoli okugcina kodwa okwakubhabhathizwa egameni likaJesu Kristu. Ibandla iKatolika laqalokho nawo bonke abanye beza kukho. Kunoma yibona ufundise ehlezi lapho etatishela khona futhi uzokubuka lokho uyazi ukuthi kuyiqiniso kodwa ngenxa yokuthandwa ngabantu ukubamba isikhundla sakhe ekatshangwa kangcono phakathi kwabantu uyaqedisa awena uthi uNkulunkulu umbusisile impela abanye babo baneziphiwo zokuphilisa abanye babo banemikhankaso emikhulu lokho kushikihla ngqo Ebusentaba futhi bathola impendulo efanayo evele ezwini kaNkulunkulu wena noma imupho omunye umuntu ayengayithola uNkulunkulu aguquki yabona ukuthi ngiqonde ukuthini na uBhalami endlela esikhundla esincono wacabanga manje bukani ngenkathi leqembu elingcono selibuya oqondile uBhalami lapha wathatha indikimba mbumbulu yabo Wathi iqembu engcono liyabuya wayefanele ngabe wathi sukani phambi kwami ngitshelile izwi kaNkulunkulu hambani lona ngu isho kanje inkosi kodwa niyabo iziphiwo nokuba ngumuntu othandwa kakhulu ngabantu
Omathanda kanjani ukukwenza? Sizokuthumela emhlabeni wonke. Sizokunika ibhanoyi eyispesheli. Sizochasa imihlangano yakho ndawo zonke uma uzovele nje khabo yabo. Siyazi ukuthi izithini. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wathini. Izohlala nalokho ngosizo lukaNkulunkulu yabo. Ngikuna ndaba ukuthi iqoboni yesithembiso nokuthi kuningi kangakanani ongakhokha nokuthi kungabi lokhu lokho noma okunye ongakuveza. Sifuna uisho kanje inkosi nokuthi wathini lapha kuqala. Awu ibandla lathi lokho kungowesibili sifuna ukwasho uNkulunkulu ekuqaleni ukuthi noma yini enezelwe kulo noma esusiwe kulo ngisho negama lakho liyosuswa kwethu liyophila ukwenezela izwi elilodwa kulo noma ukususa izwi elilodwa kulo. Sifuna lokho akushoyo, hayi okwashiwo ibandla, okwashiwo ngudokotela uJones, okwashiwo ngomunye umuntu. Sifuna okwashiwo ngu-isho kanje inkosi, okwashiwo yizwi. Ngamanje sithola ubhalame, ngeka nkulunkulu. Namandini ngalawo indoda, iqala kuphuma futhi, agcotshwe nkulunkulu futhi khuluma yizwi kankulunkulu. Ngezinto eziningi kodwa, mase kufika eqinisweni eligcwele, bangeke bakwenze. Melani lapha njengomprofeti kaNkulunkulu wayengafanele abambeke eqenjini elinjengalelo. Okokuqala nje wayengafanele ahambe kunabo, kodwa bhekisisane ngenxa yokuthandwa ngabantu yabo ngenxa kanembeza wakhe wathi awu hlalani ubusuku bonke futhi ngizozama futhi yabo ngizozama futhi. Ufuna ukuzamelani futhi na? UNkulunkulu wayesevele ekutshelile ukuthi akathini. UNkulunkulu wathi batshele ukuthi awuhambi. Lelo yizwi lakhe lasekuqaleni. Angihambi futhi ungahambi. Ngakuqalekisi engikubusisile. Manje bhekisani lokho kwaqhuma kwabuyela kuye emva kwesikhashana. Niyabo futhi kuyokwenza ngaso sonke isikhathi. Uma uNkulunkulu esho noma yini uqonde yona. Akawuguqula umqondo wakhe ngayo. Uhlala nezwi lakhe ngqo. Akunandaba ukuthi noma yimuphi omunye uthini uhlala nalelo zwi ngqo. Manje uBhalamu wayefanele azi kangcono, wayefanele azikhiphe ebuhlungwini kunjalo. Kodwa zonke lezo zipho ezinhle nesithembiso senkosi eyathi, uyazi ngingakwenza ngingumbhishobhi, ngingenza nje noma yini engifuna ukuyenza futhi ngizokukhuphula uma uzoza ungenzele khona. UNkulunkulu wayesevele emtshelile ungakwenzi. Kodwa nokho uBhalamu wathi, nina hlalani ubusuku bonke futhi ngizama futhi. Yabo wayenezwi awuthingeki ukuba ube usaphikisa ngalo. UNkulunkulu usevele usho njalo neqembe linjalo njalo bakhuluma bakukhiphe entandweni kaNkulunkulu. Uma uzobavumela awukhona iqembe lilodwa ukuba lize kumprofethi ngesinye isikhathi othiwa nguJobe babengenaki ukukhuluma bamkhiphe. Wabona umbono wayazi ukuthi kuphi okwakulungile. UBhalamu wabona umbono noma kunjalo hlalanga nalo. Awulandaba ukuthi amaqembu ebandla lakhe asho kangakanani ukuthi uJobe bufanele wenze lokhu, bufanele wenze lokho. Ngisho nomkakhe wathi ukhuluma njengomuntu oyisiwula nayo. Ngiyazi ukuthi inkosi yathini, ngiyazi ukuthi yayithingani futhi lokho engikwenzile. Ngiyabo wahlala nalokho uNkulunkulu amtshela khona. Kaphelani uBhalamu esebenzisa indikimba mbumbulo yakhe ngenxa kanembeza wakhe. Ngiyabo wathi awungizothola ngizozama futhi. Manje nakho lapho oza khona ngokwesibili. Bangaki abakaBhalamu esinabo kulobu busuku othanda kusebenzisa leyo ndikimba mbumbulu kaMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili eleshumi nesishiyagalolunye ngenxa kanembeza wabo nje na? Bangaki ofuna ukusebenzisa uMalaki wesine ngenxa kanembeza wabo na? Bangaki ofuna ukusebenzisa uLuka weshumi nesikhombisa leshumi amathathu ngenxa kanembeza wabo nje na? Bangaki ofuna ukusebenzisa lezi zinto namanje? Awu ngiyakutshela ngikholwa ukuthi bonke baxovekile kulokho. Bese kuthi ke nangu uBhalamu wayezama ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uxovekile, izozama futhi. Niyabo ngibona ukuthi utheni. Manje uyayazi inhliziyo yakho. Kaphelani uBhalamu wasebenzisa le ndikimba mbumbulu noma kanembeza wakuqobo ngoba empeleni wayefuna leyo mali, wayefuna eso sikhulu, wayefuna lokho, wayefuna lowo msebenzi, wayefuna eso sikhundla ukuba abukwe kuso njengodokotela uSibanibani. Ngakho wathi ngizozama futhi.
Oh, kwabaka Balaam ezweni kulobu busuku izikhundla ezethethisiwe ukuthandwa ngabantu hey oh hey benza dikidiki unembeza wabo ngabo ngenxa yamahlelo abo bathi uma wenza lokho kumuhambe ngiyazi uyindoda elungileyo futhi siyakuthanda futhi yena uyindoda elungileyo siyakuthanda kodwa ungeke wakushumayela lokho imfundiso yethu yethu ithi ungeke wakwenza lokho udokotela usibanibani wathi kungale ndlela manje ufanele ukukholwe ngale ndlela uma uhlala nathi manje uma ufuna ngiyazi ubenesikhathi esikhoni awu ngizobona ukuthi ngeke yini ngakukhuphula mhlawumbe ushintshe amabandla oh wena Balami Uma uyazi intando kaNkulunkulu yayenza uNkulunkulu akazukugqukula umqondo wakhe qhabo into abengayedlula iqiniso lomyalo wakhe wathi awu ngizozama futhi aphelani nango uPalami Ngakho manje khumbulani ngenkathi efika ebusukwini lesibili nalomuntu odumileyo umkhulu wayesevele enonembeza wakhe usubuthuntu futhi usundikindiki uNkulunkulu wamdedela wahamba manje uNkulunkulu akawuguquli neze umqondo wakhe kodwa umnika intando yakhe evumelayo kubeka ke kodwa wathola ukuthi akuzi ukusebenza uNkulunkulu wayazi ukuthi wayukhonana emizweni kaBhalami Nakuba wayengumprofethi wayazi ukuthi wayebazonda lawo baginga abangcwele futhi ufuthi uvele nje wayezofuna ukubaqalekisa noma ikanjani futhi uNkulunkulu wayesevele emtshelini kuba angakwenzi kodwa nokho uyeza wayefuna ukukwenza futhi ngakho uNkulunkulu wamiyeka waqhubeka uNkulunkulu wathi qhubeka manje khumbulani awuguquli neze umqondo wakhe qaphelani wakuyisifiso sakhe ukubaqalekisa Abantu ayebathatha ngokuthi bayizinhlanya wayefuna ukubaqalekisa wayefuna isikhundla wayengafuni ukuzilaza ngabo ngakho wacabanga ukuthi uma wayengahle enzele inkosi lesisenzo esinane khona ke wayezokhushulwa uNkulunkulu ngakukhuphula neze umqondo wakhe nomizwi lakhe kodwa uyokunika isifiso senhliziyo yakhe senhliziyo yakho wakwethembisa lokho Yabazi lokho na wethembise ukunika isifiso senhliziyo yakho futhi isifiso sakho masibe yizwi kaNkulunkulu isifiso sakho masibe intando yakhe kungabi neze intando kume yakho intando yakhe uma umtshele into ethize akakuniki thana ngiyakubonga Nkosi yakwazi ukuthi bukani ngisho nenkosi uHezekiya inkathi ethumela lo mprofeti enhla lapho kuye kwenziwa uNkulunkulu wayesethi yalela indlu yakho uzofa Uhezekiya waphendulela ubuso bakhe odongeni wayesekhala kamunye wayesethi Nkosi uNkulunkulu ngicela unginake Yambile phambi kwakho ngenhliziyo ephelele Funa ungivumele ngiphile kade ngeminyaka eyishumi nanhlanu Ulungile uNkulunkulu wakhuluma kumprofeti wathi Wele muva bese umtshela ukuthi ngimzwile Uthi na Waletha ihlazo phezu kwaso sonke isizwe Wakhela ukuthi ukuthele kaNkulunkulu ngangokuthi Wayesezombulala kunjalo niyakwazi lokho ngosimo kaNkulunkulu kwake bangcane kakhulu kusuka isizwe inkosi nawo bonke ukuba wayeqhubekile futhi wathatha into yokuqala kuNkulunkulu kuye kodwa kwabonakala kulukhoni kumprofeti nenkathi umprofeti edinga ukuba abuyele emuva futhi akhulume izwi likaNkulunkulu kuye emva kokuba esemtshelile kodwa uNkulunkulu wathi qhubeka kodwa niyabo waletha ihlazo Wenzani Balami na? Eva ukwazi intando kaNkulunkulu futhi nokho wayephikelele wayezokwenza noma kanjani. Futhi wenzani na? Balami kazanga awugqule neze umqondo wakhe wayekwazi okwakusenhlizweni yakhe. Niyazi uThomas ngesinye isikhathi akakukholwanga nje. Qhabo wathi ka ngeke ngakukholwa lokho. Ngoba bengingathatha isandla sami bese ngisifaka ohlangothini lwakhe ngisifaka ezipikilini zesandla sakhe awu manje ke ngizokukholwa ke wathi woza lapha Thomas niyabo manje faka izandla zakho lapha manje oh Thomas wathi manje inkosi yami noNkulunkulu wami wathi yebo usubonile futhi manje usiyakukholwa mkhulu kakhulu kangakanani umvuzo wabo ongakaze abone futhi nokho akholwe Abantu ngezinye izikhathi ngeke bamemukele umoya ongcwele ngaphandle uma bekhuluma ngezilimi. Ngiyakholelwa ukukhulumeni ngezilimi. Impela, uNkulunkulu olungileyo uyokunika isifiso senhliziyo yakho.
Kodwa kunendaba ukuthi ukhuluma kakhulu angakanani ngezilimi futhi uphike ilelizwi usephutheni noma kanjani yabo yabo awungeni ngokukhuluma ngezilimi ungena ngokugcina lonke izwi lobo ngobufakazi ubonakalayo bukamoya ngcwele uma ukholwa izwi kaNkulunkulu yabo ngiyakholelwa ukukhulumela ngezilimi ngiyakholwa ungaphiliswa njengoba ngishilo kulokhu kusa uyoze ukhulume ngolimi olusha kwenzile qobo lwami futhi ngiyazi ukuthi uyiqiniso ngiyazi ukuthi kuqinisile kodwa leso akusiso isibonakaliso leso wena ukuthi ungumntwana okhethiwe kaNkulunkulu niyabo qhabo lutho nhlobo Ngaza ngathi abaningi bayakuza kimi futhi bathi Nkosi angiprofethanga yini futhi ngenze zonke lezi zinto ezinkulu ngegama lakho na yothi sukani kimi nina enenza okubi angizange nazi ngikhuluma ngezilimi bese ke nala ukubhaphathizwa egameni kaJesu Kristu na kukhona okungalungile ndawo ndawo yebo impela noma iziphi izalezo zinto noma iziphi izalezo ziyalo uNkulunkulu azinikezayo kukhona okungalungile nje hlola unembeza wakho uqobo bese ubona ukuthi ubona ukuthi iBhayibheli lathini ngikhombise indawo ethize lapho khona othize abhaphathizwa egameni likaYise indodana umoya ongcwele yabo akukho lapho Kodwa niyabo ngezinye izikhathi ngenxa kanembeza wakho wena uthi awu wena uthi uNkulunkulu ukhuluma kwabesifazane emayelana nokuthi bafanele benze kanjani ukuba bangazigqoki izikhendi nezinto kodwa uyazi umelusi wathi ngakho bathatha indlela elula bayazi ukuthi uNkulunkulu wathini ngakho lapha niyabo impela uNkulunkulu washo njalo ngakho bafuna ukukwenza noma kanjani yabo bazama ukuthola izaba awu ngicabanga ukuthi kungcono kakhulu umoya awuvumi uzi ya kodwa uNkulunkulu washo ngowesilisa kuba agqoke okwehlukile kwesifazane uma isifazane gqoka ingubo efanele kwesilisa kwakuyisinengiso ebusweni bakhe ngakho akulungile yebo futhi awufanele ukwenze qhabo yabo ngakho ke akulungile kodwa niyabo bazama ukuthola izabo ukuthi inkosi yangitshela kuba ngenze lokhu angisho ukuthi ayishoyo kodwa buka akusiyo intando yayo ephelele kufanele kube intando yayo evumelayo niyabona ukuthi iyokwenza yena Yekonakalisa isigejane sonke yonakalisa lonke ikamo kwaphelani lapho uNkulunkulu akawuphuculanga neze umqondo wakhe izwi lakhe kodwa uNkulunkulu olungileyo futhi uyokunika isifiso senhliziyo yakho nakuba siphambene nentando yakhe ngiyakholwa khona Ukhala uNkulunkulu watshela uMose yehlela lapho lo prophet ogcotshiweyo wathi yehlela lapho bese ukhuluma kuyodwala selivelishayiwe Umose wehlela lapho ekuthukutheleni kwakhe wacosha induku wayesethi nina bahlubuki ngabe sifanele sinikele amanzi kuleli dwala na wathi shaya idwala amanzi awaphumanga walishaya futhi ayaphuma wakuphambele nentando kaNkulunkulu kwabhidliza lonke icebo eBhayibhelini uKristu wadingeka ashawe okwesibili yabo uKristu washawa kanye wabhidliza lonke icebo kodwa umnika intando yakhe evumelayo manje ke kamuva wathi yabo Sese nitholele amanzi ya nginilethele wona nina sigejane sabahlubuki uNkulunkulu wathi woza lapha Mose woza lapha kuphukela lapha esiqongweni ubuyinceke ethembekile njengowesifazane nezicathulo ezingama high heel ugibelile buka ngale ya uyalibona izwe lesithembiso Oh Nkosi kodwa awuzukuwela uthathe intando yami evumelayo ezansi lapha edwaleni uzikhazimulise wena uyabo futhi hayi mina Uzinwelisa wena awunginwelisanga mina awulinanga izwi lami lasekuqaleni engikutshele ukuba ukwenze nokhamanzi aphuma ungabeka izandla phezulu kwabagulayo futhi basinde ngaprofetha noma ukukhuluma ngezilimi kodwa into yile yena izwi lakhe lasekuqaleni uNkulunkulu akawugoqoli umqondo wakhe mngane ufanele ugcine ukuthuma kwakhe intando yakhe awulokho kwakungokwabafundi akaguquki Uma esalokhu enaye umfundi lokho ngokuthunywa okufanayo abani ezweni lonke futhi nishumayela ivangeli lezizibonelo ziyabalandela abakholwayo akukaze uguquke angeguquke manje wena ungathi awu ngiyakutshela akusikho okwalolu suku o wena kaBhalami yabo yabo uNkulunkulu akaguquke nguyena izolo namuhla naphakade Ubani nje abakabhalami namhlanje? Oh, ngiyazi eBhayibhelini babe baphathize egameni likaJesu kodwa buka bonke abantu angikhathali ukuthi abantu wenzeni. Alikho elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini engasindiswa ngalo. Akukho ukuthethelelwa kwesono kuphela ngegama likaJesu Kristu. Yini ukuthi ulungeka kanani ukuthi wenzani lokho akuhlanganise lutho nakho.
Yizwe uNkulunkulu esiqaleni ufanele uhlale nalelo lungile ukulalela ezwi lakhe kungcono kunomhlatshelo ngiyakhumbula ngalezo sikhathi ngenkathi uSawulu ebuya uBhalame wayenesiphiwo sokukholwa futhi wayengasisebenzisa kweliphelele nasekuqaleni izwi likaNkulunkulu amadoda amaningi nensimu namhlanje neziphiwo zokuphilisa abengenza into efanayo amadoda amaningi phandle lapha abantu bekhuluma ngezilimi abantu beprofethi isiphiwo bangasisebenzisela umbuso kaNkulunkulu kodwa abakwenzi bathatha uNkulunkulu uyababusisa empeleni uthola intando evumelayo kodwa bakwenzela ukuthandwa ngabantu nezinjabulo ukuzizuzela nesingabo bathengisa ngobuzibulo babo njengoba kwenza u-Esawu nabo bathengisela enhlanganweni bathengisa njengoba kwenza uBhalame nabo Abaningi kakhulu benza namhlanje into efanayo. Siyazi ukuthi lokho kunjalo. Bathengisa ngobuzibulo babo. Abesifazane bezisho ukuthi banomoya ongcwele begqoka izikhindi. Owesilisa bebavumela kulawo mapulpiti. Abesifazane abaphungule izinwele emapulpiti. Upende ebusweni babo begqoka izivatho zezenkolo. Isiqhubekiso esikhulu kwedlula zonke ebandleni kwesake sabakhona. Uma nifuna ukwazi emandleni ezepolitiki ukuthi sikhathisini onyakeni wombuso bukanini ukuthi amaJuda akuphi. Kwazisani ukuthi amaJuda akanjani ngoba ayisizwe. Uma nifuna ukwazi ukuthi izizwe zimi kuphi, bekisisani amaJuda. Uma nifuna ukwazi ukuthi ibandla limi kuphi, bekisisani abesifazane. Bekisisani ukuziphatha phakathi kwabesifazane ngoba ungokumele ibandla. Uma nibona ukonakala phakathi kwabesifazane, nithola ukonakala ebandleni. Ukuthi uba yini uJezebeli ozipendile khona impela nje ibandla elibe yikho niyabo. Manje lelo iqiniso futhi niyakwazi lokho niyabo. Uma unifuna ukwazi ukuthi ibandla likuphi, bekisisani ukuziphatha phakathi kwabesifazane. Isizathu uyilo, ibandla lingowesifazane. Uma nifuna ukwazi isimo esikhona sobuzwe, bekisisani amaJuda. Kaphelani njengoba uNkulunkulu asho kuBhalame emva kokuba esezwe isinqumo esiqinisile ngo izwi ungahambi yebo wayesemtshela ke emva kokuba esebonile enhlizweni yakhe ukuthi wakuzokwenzani umnika intando yakhe evumelayo ngakho wathi hamba Nawe ungenza into efanayo uma ungafoli uhamba ekhinsweni ungahamba futhi ube nenkonzo enkulu impela ungakwenza kodwa uthatha intando yakhe evumelayo uhamba phezulu kwezwi lakhe yophumelelisa impela njengoba enza uBhalame nje wayeyimpumelelo kodwa akwazanga ukubaqalekisa labo bantu akwazanga ukwenza isizathu ngaso sonke isikhathi uma eqalekisa wayebusisa niyabo akwazanga ukwenza Kodwa lapho esefika la eba ngophumelelayo khona enzuzweni yakhe ngempumelelo wafundisa labo bantu ngobhala kuba baphinge waletha ikamo lika Israel futhi wabanganisela wathi ngani sonke simunye ngani nikhonze uNkulunkulu ofanayo sinomprofeti enta lapha nani nomprofeti ezansi lapho futhi sinemihlatshelo efanayo uJehova ufanayo njengobobaba bethu manje yini nonke ningavele nje nize futhi nihlangane nathi iBhayibheli lathi ungazihlanganisi phakathi kwabangakholwayo ungaboshelwa kanye nabo hlobo uma bengalikholwa deda kubo nabo khumani nahlukane isho inkosi futhi ngiyonamukela niyabona ingathethi izinto ezingcolile kunjalo ungcola kwabo ngokumelana nezwi nezinto ezinjalo deda kukho ungakulaleli futhi lapho sithola ukuthi uBhalame wehlela lapho futhi uqala ukufundisa abantu futhi wayenokweduka futhi ugijima ngendlela kaBhalame ukuthi wenza kanjani futhi wafundisa uBhalaki abantwana bakwaIsrayeli ukuba baphinge Nentupheko yashaya isizwe sakwaIsrayeli abantu nezinkulungwane zabo zafa ngosuku olulodwa futhi ngenkathi bonke beselapho phambi kwe-altari likaNkulunkulu bekhuleka naku ufika indoda engumIsrayeli nowesifazane wakwaMidiyani owesifazane wehlelo wayesengena ethendeni indodana yomphristi yahamba yawelela lapho yase ithatha ejaveleni umkhonto wokuphosa yase ibabula labo babili nalokho kwamisa ulaka likaNkulunkulu yawazi lowo ngumbhalo kunjalo na niyabo Uyakwenze kayina uBhalame waphumelela ekuqedeni uyizwe yamandla. Wenza yina waqeda amandla ikamlabo.
uNkulunkulu wamthethela wahamba futhi waqeda amandla ikamu labo futhi konakalisa ikamu lonke. Futhi uma kuqala imfundiso ethize engezile iqiniso leBhayibheli yonakalisa ikamu lonke. Omunye usuku uba nombono owehlukile njengokhora futhi athi awulokhu lokho. Nobunye futhi nginemibono eyehlukene konakalisa ikamu lonke. Futhi lokho kwenze lonke ikamu lebandla namhlanje kunjalo. Efundisa njengoba enza eqeda amandla lonke ikamu laseKadeshi Barinea izi lamanqamu. Ngenkathi befika eKadeshi Barinea ngaleyo nkathi ukuqedwa amandla kwekamu. Bayabuya babehambe kahle emva. Kumbulani babedle ukudla kwezingelosi. Babe nezwi likaNkulunkulu njalo ebusuku. Libonakaliswa futhi badla ukudla. Baphuza edwaleni benza konke bazibona izimangaliso. Bambekisisa uMose futhi balibona izwi lakhe. Bazibona iziprofeto zakhe yonke into. Kwase kuthi ke ekugcineni ngenkathi belalela umfundisi wamanga wangena phakathi kwabo wayesefundisa ongalungile waqeda amandla ikamu amandla futhi waphumelela ngakho. Angasho ukuba wakha izakhiwo zamadola ayisigeja, angasho ukuba wayenamahlelo amakhulu, angasho ukuba wayenezele izinkulungwane eziphendeka izinkulungwane futhi wenza imisebenzi emikhulu nemisebenzi enamandla futhi wayengumprofethi. Kulungile lokho, kodwa inqobo nje uma kungekanye nezwi likaNkulunkulu kungcono udede kukho. UNkulunkulu akawuguquli umqondo wakhe. Hlala nezwi lakhe ngqo, ngoba yilokho okuzophuma ekugcineni. Izwi, izwi ngezwi. Uyosusa izwi elilodwa kulo noma enezele izwi elilodwa kulo, kufanele lihlale lelozwi. Manje lalelani ngokusondela manje. Ngenkathi kufika ukuhlola kwezwi, ngenkathi bewela futhi ababona abaphikisana nabo bebakhulu kakhulu, abaphikisana nabo abakhulu kwedlula bonke abake bababona, ama-Amaleki wayephindwe kashumi ngokosayizi wabo, bathi sibeka njengezintethe. Izintango zawo noma imizi yawo ibiyelwe kakhulu, angaze adlale umjaho wezinqola ezungeze izinqola ezimbili ehamba ngamakhulu amandla ezungeze izindonga niyabo zemizi yawo. Ngani imikhonto yawo iphumelele mide futhi ayizidlakela? Ngani sibukeka sifana nezintethe, ngeke sakwenza. Futhi amadoda amabili ama kulelozwi uKalebi noJoshua athi, ake nilinde umzuzu, ninabantu elizigidi ezimbili, kulandu umzuzu nje, sinamandla kakhulu ukukwenza nabo, sinamandla kakhulu kulokuqhathaniswa nabo. Babesekeleke kukuphi na? UNkulunkulu wathi, ngininike izwe ngelenu. Futhi baba lapho kodwa abantu basebeganiselene phakathi kwezinye izinto nazo zonke izinhlobo zezivumokholo nezinkambiso zezinkonzo phakathi kwabo, futhi nje bebuthakathaka bentengentenge bengazi ukuthi bazophendukela ngaphi nokuthi benzeni kunjani. Nakho kufika ukuhlola kwezwi. Nokho kunika imvume yokuba wenze, uvumela intando yakho, intando evumelayo, azi ukuthi okusenhliziyweni yakho uyakwazi. Wena uthi awumfoni Branham ngenza ukuthi nokuthi akungihluphi. UNkulunkulu uyangibusisa nsuku zonke, ngihlabele emoyeni, ngisine emoyeni, uyokuvumela qhubeka kunjalo. Kodwa uyokwenze njani na? Ngikhoka izikhindi futhi ngenza lokhu kungihluphi. Ngiyazi ukuthi ukukholwa kwami kukuKristu, hhayi kulokho engigqokayo. Kodwa iBhayibheli lathi kukhona into ethize futhi, yabo. Uyokwenze njani na? Uyokwenza isikhubekiso njengoba kwenza uBhalami phambi kwabo bonke abanye besifazane. Uyokwenze njani emantombazaneni akho asemancane na? Ubona isikejane so Rikitas kunjalo impela, isikejane so Jezebel abancane abazipendile, yabo. Kodwa uNkulunkulu uyokuphumelelisa. Ngani yangibusisa? Angungabazi lokho. Wabusisa uBhalami futhi, yabo, impela uyokwenza. Uyohamba entandweni yakhe evumelayo, hhayi intando yakhe ephelele. UNkulunkulu akawuguquli umqondo wakhe ngoba uyakubusisa. Wabusisa u-Israyeli khona phandle lapho iminyaka engamashumi amane. Benzani na? Bagana abafazi, bakhulisa imindeni, bangabantwana, bakhokha izishumi zabo, bahlala khona phandle lapho. UNkulunkulu akabusisa ehlane, wabondla ngemana njalo njalo. Futhi bonke babhubha ngoba abazange bagcine eyakhe yasekuqaleni evumela intando yakhe yasekuqaleni. Izwi lakhe bathatha indlela yakhe evumelayo. Kubeka kodwa ukhumbule ngenkathi besuka eKadeshi, ababange besahamba neze baqhubekele phambili, bavele nje bahamba bezungeza bezungeza ehlane. Lapho ngabe baphuma ezinsukwini ezimbili emva kwalokho, ngabe base besezweni lesithembiso, bahamba iminyaka engamashumi amane futhi bonke bafa ngaphandle kukaJoshua noKalebi, labo abahlala nezwi lasekuqaleni.
Oh, unkulunkulu sisize. Unkulunkulu akayiguquli intando yakhe. Akawuguquli umqondo wakhe. Kodwa uyokubusisa. Iphela wambusisa uBhalami futhi wenzani ezansi lapho na walona lonke ikamu. Niyabo ufanele uhlale kulokho akusho. Akaliguqulanga neze icebo lakhe lasekuqaleni. Manje, bukani bakaBhalami namhlanje ensimini ungabuka kalaza nje. Bephumelela bekhuluma ngezilimi impela besebenzisa isiphiwo sikaNkulunkulu kuba bazuze yonke into impela kodwa bona lonke ibandla likaNkulunkulu ngokufundisa kwabo okonakele kunjalo oyedwa wathi kimi wathi ukwenzela ini lokhu na ukwenzela ini lokho na ngathi akukholwa yini ukuthi lelo iqiniso na oh yebo kodwa wathi uyazi ukuthini lo akusiwe umsebenzi wakho ufanele ukhulekela abagulayo bakukholwa ukuthi ungumprofethi ngani ubungafundisa labo besifazane ukuthi kanjani nalabo isilisa ukuthi bakwenze kanjani lokhu lokho nokunye abafundisa kanjani ongwaqa bengeke babafunda ngisho noaphici babo na ngafundisa kanjani lezo zinto bengeke bayithatha nencwadi yakwa a niyabo ufanele ubuye futhi uqale lapho owaqala khona noma lapho owashiya khona bese uthatha lonke izinto kaNkulunkulu ubukeni nje ensimini namhlanje
As Balaam married into
Jehova uBhalami waqanisela ibandla likaNkulunkulu isifebe waqanisela isifebe ebandleni likaNkulunkulu kanjalo nawo abafundisi bamanga namhlanje bezama ukunitshela bazoziqanisela zonke lezinhlangano nabantu esifebeni esidala sasesambulweni seshumi nesikhombisa imfundiso yabo kaBhalami izungeza namhlanje futhi ithi siyafana nje sonke singamaKristu nabaPristi noPapa nokunye bonke beqedisa futhi benza lokhu umshumayeli wathi ngaze ngisho umshumayeli wePentecostal bonke baqale manje benikana isinkwa ikosha esindingilizi okuchaza ukuthi Astoreth uNkulunkulu wenyanga isinkwa esinocwecwana esindingilizi ikosha uthi vala amehlo akho bese usithatha uma silimaza unembeza wakho vala amehlo akho isinkwa esinocwecwana esindingilizi sichaza ukuthini na sithatha umzimba otheshuliwe uJesu Kristu otheshuliwe hayi uNkulunkulu wenyanga oyindingilizi uAstoreth uMaria athatha indawo yakhe nekosha isinkwa samaRoma esaloko sindingilizi uNkulunkulu wenyanga uNkulunkulukazi hayi uNkulunkulu Wena sinesikwa ikosha esitheshuliwe impela oh ngakho manje sifebe esikolo sasesambulweni seshumi nesikhombisa labafundisi bakaBhalami nemfundiso yabo yamanga iganisa ibandla kulolo hlobo lwenqova nqova Wesisana uma sekuza kwelamanqama esigathini sokugcina bukani ubuthakathaka bakho manje izinhlangano ezihlukene ezingamakhulu esishiyagalolunye nento enye idonsa ngendlela eyodwa nenye ngenye akukho obunye phakathi kwazo futhi zizama ukuletha ubunye obungasekeliwe yizwi likaNkulunkulu icebo likaNkulunkulu lasekuqaleni balifaka ngepolitiki lenhlangano uNkulunkulu akawuguquli umqondo wakhe uhlala nezwi lakhe ngqo wathi kodlula amazwi nomhlaba kepha izwi lami ngeke unjalo Usanezwe lakhe lasekuqaleni oh he nakuba besadlenza ngokumelana nalo njengoba benza nje futhi nje yenye kuphela into akumele yenziwe angeke aliguqule kholwa nje ngoba kokubili amazwi nomhlaba kodlula izwi lakhe lisoze lehluleka niyabo Niyabona ukuthi niya ekuganeni kuphi na niyayibona ipolitiki nezinto ukuthi bazama kanjani ukuhlanganisa amabandla andawonye ngepolitiki ebandleni na Sihlanganisiwe kuKristu ngepolitiki sihlanganiswa ibandla kuKristu ngobhaphathizo kamoya ongcwele. Indlela owazi ngayo ibhaphathizo kamoya ongcwele yingoba lowo moya kuwe ukhomba lonke izwi kaNkulunkulu ukuthi liqinise kunjalo. Ngokuba ilona lowo yosusa izwi lodwa kulo noma enezele izwi lodwa kulo isabelo sakhe siyosusa encwadini yokuphila. Nokho uyaphumelela wena usonjalo ungeke walikholwa lelo ngempumelelo. Ngeke wamehlulela uNkulunkulu ngempumelelo izwe liyaphumelela uBhalami waphumelela ngakho kodwa mfowethu wehlela uNkulunkulu ngezwi lakhe uyaligcina izwi lakhe futhi alikhombe ukuthi liqiniso Ngakho kumbula mngani ingobo nje uma usaphila ungalokuthi ukukhohlwe lokhu uNkulunkulu akawuguquli umqondo wakhe nokho uyokusiza uyokudedela uhambe ngentando yakhe evumelayo kodwa angeke awuguquli umqondo wakhe angeke aliguqule icebo lakhe angeke aliguqule izwi lakhe ngawe cha umnumzane ufanele uguquke ungeke waba nezwi kaNkulunkulu ukuthathanisa isehlakalo sakho ufanele ube nesehlakalo sakho ukuthathanisa izwi kaNkulunkulu niyabo ileyo ndlela onakho nithi awu ngingumuntu olungile uNkulunkulu wenza lokho lokhu noma okunye kodwa uyaligcina izwi lakhe na
oh
awu ngizokutshela lokho hayi nje cha kulungile kukhona okuthize okungalungile endawo ndawo uNkulunkulu uyahamba yebo uzokuphumelelisa impela uzokwenza amahlelo liyaphumelela kulawo obengeke abenakho asabalalisa amathendawo amakhulu amabandla amahle nakho konke ezweni lonke yacebile nemali ithululeka phakathi namalunga vela ndawo zonke alishongo yini iBhayibheli kwatholakala kuso ngisho nemicebo yezwe futhi ngisho nemiphefumulo yomuntu nakho konke okwatholakala kulesi sifebe esidala esingunina wayo yonke into ipolitiki nenhlangano kodwa iqembu elincane likaNkulunkulu ngomlobokazi wakhe emimaphakathi naleluzwi kwangathi ubaba wasezulwini othandekayo angalokhu eligcine njalo niqinile khona lapho ningalokuthi nigudluke kuleluzwi ningahle nibusise ningahle uNkulunkulu angaphilisa abagulayo benu angaphilisa ingane yakho egulayo angaphilisa indoda yakho egulayo umkakho angaphilisa unyoko omunye umuntu ungaxhume emoyeni wakhe futhi usine phansi phezulu kumbulani imvula inela abalungile nabangalungile ngokufanayo nje kodwa uma leyo mbewu ilele lapho kuphakathi kokuthi imiselwe noma ayimiselwe futhi uma imiselwe ina uma ingukolo izofanele ithele ukolo uma kuyizwi kaNkulunkulu izofanele iveze izwi kaNkulunkulu uma kungesilo awukhona-ke akusilo niyabo niyakuthola lokho manje na inkosi nibusise lapha nginitshele ukuthi bengizoyeka ngelesi shiyagalolunye nqo futhi nakho imizuzu engamashumi amabili kushaye eleshumi abaningi benu bantu izindlela ezinde enisazo zihamba ngiyanithanda nesizathu sokuba nginibambe kanje akungoba ngifuna ukuba nonyakini kodwa ngiyanithanda futhi engikwaziyo angigodli lutho nginitshela iqiniso phandle emihlanganweni lapho engiyakhona aningizwa neze ngishumayela le milayezo qhabo ngalethembisa ukuza kuleli thabenakele khona lapha yilapho engishumayela khona imilayezo yami nginemithathu noma emine eminye lapha inkosi enginike yona nginemibhalo kuwo ebengingeke ngaba nesibindi sokushumayela noma kuyiphi indawo kodwa khona lapha nakho lapho izwi kaNkulunkulu laqala ukusukela khona futhi uNkulunkulu aze akuguqule ngihlezi khona lapha futhi ngiwethula khona lapha kunjalo ngaphandle ngaliya emhlanganweni ngikhulekela abagulayo nakho konke kanjalo futhi eceleni ngisho izinto ngendlela ezungezayo ukuthi izimvu ziyawuzwa ziyazi ukuthi ukhuluma ngani ngokunye izicupho nje hukwini niyabo ngibonisa izibonakaliso zokuzama ukubonisa ukuthi uNkulunkulu uyazi ekuboneni okufihlakeleyo futhi wazi izinhliziyo zabantu futhi wenza lezi zinto leso isiphiwo sobuvangeli nje ukusukumisa abantu into yokuqala niyazi itheyiphu iqathakela endlini yabo lokho sekutholile ngaleyo nkathi uma imvu uza nawo ngo uma eyimbuzi uyayikhahlela itheyiphu ayikhiphe niyabo lokho yi nawe futhi kunjalo Ben lokho kunjalo impela uBen ube nesehlo esithize kulungile awu kunjalo anijabule yini ukuthi ngingabakhe na anijabule na sasivame ukucula iculo elincane lePentecoste kudala kanje ngijabula kakhulu ukuthi inkosi yangikhipha ngijabula kakhulu ukuthi inkosi yangikhipha ukuba kwakungenxa kaJesu ngangiyoba kuphi ngijabula kakhulu ukuthi inkosi yangikhipha oh kade ngijabule kaselokhu inkosi yangikhipha kade ngijabule selokhu inkosi yangikhipha ukuba kwakungenxa kaJesu ngangiyoba kuphi ngijabula kakhulu selokhu inkosi yangikhipha kade ngimemeza selokhu inkosi yangikhipha kade ngimemeza selokhu inkosi yangikhipha ukuba kwakungenxa kaJesu oh ngangiyoba kuphi ngijabula kakhulu ukuthi inkosi yangikhipha Utubu anjabuli na anjabuli yini asintule.
Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out.
Ani chabuli ngako na manje ke sizohamba kukhanyeni niyalazi le uculo na.
Walk in delight, it's a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world.
And then he tells you, now, I said, go to the foot.
It's a beautiful light, comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night. Oh, Jesus, the light of the world.
It's sun up.
We'll put my way down.
All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Truth and mercy in His name, Jesus, the light.
Manje siphakamise izandla zethu uma silicula.
Walk in this light. It's such a beautiful light.
Another's
hand. Oh, it comes where the dewdrops of mercy are.
All around us by day and by night.
Oh, Jesus,
the light of the world.
Such a beauty
manifest comes
where the dewdrops of mercy are bright. Just shine all around us by day and by night. It's Jesus, the light of the world.
Nonke nyakukholwa na.
We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching.
Kepha iduku lakho, khiphana amaduku enu, umzuzu nje asinike uNkulunkulu umnikelo wokuzoliswa. Akusiso isithungu, kodwa abathatha emzimbeni kaPawulu amaduku nezinto niyabo. Kunenze nizizwe nikahle na sengathi ngiyabona nje labo abangcwele abadala emuva lapho ngaphambi kokuyongena esekisini yamaRoma lapho beqala ukwenyuka leluguma niyazi etsha kulomango omncane benyuka beyongena emphandweni wezingonyama bethi Ndani emva kwami, Nkosi uNkulunkulu, ngizenzela isifungo kabusha kuwe. Ngihlanze kukho konke ukungalungi. Ngihlanze kukho konke ukungabaza ezweni lakho. Makuthi mina kusukela kuleli phasika, ngibe yisidalwa esisha kuKristu Jesu. Bangithwale enhliziyweni yami. Izwi lakho kwangathi lingaba yisibani ezinyaweni zami esizokhanyisa indlela yami kusukela emva kwalokhu ngizokulandela igameni likaJesu Amen. Lokho akunenzi nizizwe nikahle na. Sizenzele isifungo kabusha, sazi ukuthi etizweni yethu siphilisiwe ekufeni, senziwa saphila, akunenzi nizizwe nikahle na. Ngiyanithanda ngothando olungafiyo. Lalelani, thandanani, ngokuba ungeke uthi ungamthandi umfowenu umbona bese uthi uthanda uNkulunkulu ongakazi umbone. Niyabo, ngakho thandanani, manje ke khonzanani, nikhonze uNkulunkulu kunjalo na, njengoba nenza kwabancinyane balaba onamandla aphilisayo kubo, nikwenzile kimi. Sakubona nini udinga na, sakuvakashela nini usetilongweni na, sazenza nini lezi zinto na, enikwenzile kubo nakwenza kimi. Akumangalisi lokho na, ngiyamthanda nimthandi nina na, kukhona elinye futhi iculo esizolicula uma nje ninaso esinye isikhathi esumzuzu. Sizobathatha nje, kulungile, kulungile mnumzane. Hamba negama likaJesu, ningakhohlwa lokho bangane, asicule sonke manje. ngamunye kanye kanye manje ngenhliziyo eyodwa nje enkulu uthatheni nikuyise kuye asithi ngakho konke esinakho phakathi kwethu. Lani manje ngikhulekeleni lapho imimoya eshisayo yokuhlozwa ivunguza lapho odeveli macala onke ephosa inselelo ngiyokhumbula ukuthi niyangikhulekela ebusuku noma emini futhi ngizobe nginikhulekela. Imani ngakumelusi wenu olungileyo umfowethu Neville nabambisene naye umfowethu Caps nibalalele bazonifundisa izwi lokuphila. Ngiyakukholwa lokho ukuba bengingakukholwa impela bengingeke ngibe nabo lapha impela bengingeke. Ngikholwa ukuthi bayawukholwa umlayezo futhi bahlala nawo ngalo lonke ulwazi lwabo futhi nginokukholwa kuwo omabili indoda. Hlalani nawo. Laba abanye abafowethu ngalapho abanomhlangano wabo khona abame lapho kulo busuku uma ningakomakhelwane babo yimani ngakubo. Nizwile ukuthi bezela ukuzokwenzani lapha kulo busuku.
The name of Jesus saved you as a shield from every snare. Listen to this. Oh, when temptations round together, just breathe that holy name in prayer. Precious name, precious name.
uNkulunkulu othandekayo philisa abantu ikhuleka kuwe baba egameni lika Jesu siphe khona Nkosi ngiyakhuleka. Kutamisa makhanda ethu manje Oh uNkulunkulu iba nathi sisize Nkosi. Umthandazo wami ngempela size sibonane futhi uNkulunkulu anibusise. Futhi manje ngizocela umfowethu Neville oligugu uma ezogibha lenhlangano enhle. uNkulunkulu uyanithanda ngamunye. Ngibonga kakhulu kuba nabantu abanjengani nonke. Kungaba yini umlayezo wami ukuba bengingenamuntu owukholiwe na? Futhi kukhona abantu lapha beningawufela ngalo mlayezo. uNkulunkulu anisize ngamunye, imikhuleko yami inani, izibusiso zami zihamba nalowo nalowo wenu. Kwangathi ningekhohlwe ukuthi ningxenye kulokho kuvuka. Amandla aphilisayo manje asekini, konke sekuxazululiwe, ungumntwana kaNkulunkulu. Asikhothamise amakhanda ethu. aze umfowethu Neville asikhiphe futhi uNkulunkulu anibusise.